As we read the word,
sisafunda izwi sikhumbula emva kwalenkonzo kule ntambama mhlasimbe nizobuyela emabandleni enu ukwenzela inkonzo yasebusuku ngizozama ukuphuma kusenesikhathi ukuze nikwazi ukwenza kanjalo lelelani uma ngangikuleli dolobha ngapha bengingaya kulama lamabandla lapha bengiyeyo ngempela ngikusho ngaze ngitshele ukuba ngisho lokhu kukhona indoda enhle abafowethu bangempela Mesuthi ke ngabunye wenu owamukele uKristu uma bengalithulanga igama lakho kungani ungababheki ukwenza lobhapathizo wamaKristu futhi ubavumele bakuhole uye empapathizweni kamoya ongcwele uma ungenalo ibandla ufanele uyabozo ya ngokomoya uzovela ubohle uphele futhi uma ungenalo ibandla kungani ungahambi futhi ukhulume nabo bayojabula ukukusiza banga bafowethu kuKristu futhi bona bayokujabulela ukukusiza akunjalo yini bazalwane na bajabule kakhulu ukukusiza futhi bakusize kukho benze noma yini abangakwenzela yona ulungile umuntu ethembekile umuntu mumbe uzoqaphela umphefumulo wakho futhi akunakekele yenza lokho futhi uma wamukele uKristu futhi abalithulanga igama lakho nje ndawo lathi zini sihlalweni osandako mamukela nje kungani ungahambi ukhulume nabo ngompapathizo manje nompapathizo kaboya ongcwele yenza lokho manje uNkulunkulu akubusise sifuna ukufunda kule ntambama encwadini ya kwaba sefilipu isahloko sesibili sa kwaba sefilipu futhi ngifuna ukuqala ngevesi lesihlanu
Let this mind be in you which was also
Mawubekini lo mkondo owawukhona nakuKristu Jesu owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa kulingana noNkulunkulu
But made of himself of no reputation and took upon him the form of a servant
Kepha wazidela ithabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso womuntu.
And being found in fashion as a man, he humbled
himself. Wajevunyene njengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni. Yebo kufeni kwesiphambano.
Wherefore God also has highly exalted him.
Ngalokho uNkulunkulu umphakamise kakhulu wamnike igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe awezinto ezisezulwini nezisemhlabeni izinto ezingaphansi komhlaba Ngezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu unguKristu iNkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise wethu asikhothabise abakhanda ethu okumzezwana
Our Lord, we are approaching thee now.
Nkosi yethu sisondela kuwe manje egameni lingcwele elinegama lasizulwini futhi wonke umnyelo semhlabeni ubizwa ngalo futhi wasitshela ngenkathi lapha cela ubaba noma yini egameni lami ngizokupha khona. Singabantu abalula nje Nkosi kodwa sikholwa yilokho ukuthi kweqiniso sikholwa ukuthi lokho esikucelayo siyakwamukela ngoba uma owethu uma imiphefumulo yethu ingasilahle uma singenawo noma yimuphi imizwa emibi ngalokho esikwenzile lokho kulungile ngakube sinalesi siqiniseko sokuthi uNkulunkulu uzosizwa
So we are asking for mercy this afternoon for all of us
Ngokugezi cela isiye kule ntambama sethu sonke futhi manje ngicela ukuthi uzopha kulezi zethameli ezilindile manje ukuphulukiswa kwa wonke umuntu osebukhoneni bobuNkulunkulu bangathi lela kungaba ngenye yezinkonzo enkulu kulezo zonke yokuphulukiswa esake saba nayo kwangathi kungaba khona okwenzekayo Nkosi Asazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani noma yini enye engenziwa kepha sikhulekela ukuthi umoya ongcwele uzoba khona ngokuvelele kulentambama ukubhodloza angene kuzo zonke izinhliziyo nakuyo yonke ingqondo njengoba sisanda kufunda mawubekini umqondo owawukuKristu Ngiyakuleka uNkulunkulu ukuthi njengoba sibona ukuthi ingqondo ingumphoshongo olawulayo wawo wonke umuntu ukuthi uyasiqondisa futhi mawube kithi umqondo owawukuKristu kulentambama futhi wayehlala njalo ekholwa yizwi futhi manje kwangathi kungaba khona ukuthululo okukhulu kobukhona bakhe phezukwethu
And I pray for these ministers, Lord.
Futhi ngikhulekela lababefundisi Nkosi obambisene kulo mhlangano ukuthi ngamunye webandla labo kuzozuza ngezinzuzo zokomoya neziphathekayo ezinkulu kangako ngenxa yokuma kwabo ukuzama kuletha kubantu babo ivangeli kuzo zonke izindlela zangempela abaziyo ukuthi lishumayelwa ngazo. Futhi ngiyakuleka baba ukuthi uzobabusisa futhi kwangathi abantu bangabathekesela bazi ukuthi bakwenza ngenxa yabo nangenxa yevangeli ukuthi kwangathi bona ekubuyiseleni basize futhi babeke amahlombe abo esondweni futhi bafuqele imbangela esizama ukuyiletha emhlabeni. Inkosi Jesu. Manje baba sikhululekela ukuthi uzothatha abazi njengoba siwafundile ukuthi umumushi wakho uqobo. Ngakho-ke sikhululekela ukuthi uzolihumushela ezinhliziyweni zethu namuhla futhi lapho sesihamba namhlanje kwangathi singasho njengalabo ababevele emawuzi izinhliziyo zethu bezingavuthile phakathi kwethu lapho ekhulumisana nathi endleleni na.
Bless them, God.
Babusise Nkulunkulu zonke lezi zingane ezisanda kuzalwa ezisanda kuza kuwe. Ngiyakhuleka ngendlela yazo encane nobubele ukuthi bazokudliwa ngobiso luqotho lwevangeli ukuthi bayokhula babe imifanekiso emikhulu eqoshiwe kaKristu ukuthi bangahle babe ngumlomo wakhe kanye nezinceku ukumkhonza kulo nyaka omkhulu nethunzi esiphila kuwo manje ukukhanyeni kwakusihla siphe khona baba. Sicela lokhu egameni lika Jesu. Amen. Ningahlala phansi.
The four winds of the earth, I'm calling my people from the east to the west, from the north to the south, to take up the cross and follow thou me, for I'm Jesus of Nazareth, the Holy One of Israel. I'm calling my people out of darkness to walk in the light of the Lord. Jesus is the light, and walk ye in the light of Jesus as you have time and opportunity, because the time is now drawing nigh at hand. Oh, we have eaten the noonday meal, and it's almost supper time, and it's time to eat the last meal at the marriage supper of the Lamb. God is moving in all of the earth. He's warning his people to look for him and to watch and to be ready for his return back to earth again, because he is the Savior of the world. He is the healer of every nation. He is the healer of every kindred and tongue and nationality, and he is the one, and besides him there is none other, thou saith the Lord.
Amen. Amen. I think the message would be to
Amen, amen. Ngicabanga ukuthi umlayezo uzoba ngokududuza abangcwele nokuphakamisa ukukhuthaza abaphendukile abasebasha ukuba basondele eduzane noNkulunkulu futhi baqhubeke kukholweni. Makabonge uNkulunkulu. Malike funa ukuthatha le ndaba okwesikhashana sithole ngeke ngikwazi ukukhuluma kodwa nje isikhashanyana ngoba sinamakhadi omkhuleko athi awabe amakhulu amahlanu akhishiwe futhi bonke bafanele bakhulekelwe. Ngakho manje ngenza lokhu ukuze kungahle kusize. Ngiyazibuza ukuthi ngabe iphimbo lapho aliwawazi yini. Ngiyangiza emuva le ngemuva kulungele na. Kuzwakala nje kimi sengathi kushaya kubuye lapha futhi izolo ebusuku ekwenzeni ukubizela Thare. Ngicabanga ukuthi leso mhlawumbe sizathu abantu bengakwazanga ukuqonda ukuthi libe nokuwawaza. Manje ngifuna ukuthetha le ndaba kule ntambama inkomba. Manje noma kubani lokhu kufanele kube njalo siphila ezinsukwini lapho kukhonjwa kudingeka. Awukwazi ngaphandle uma waziwa ebhange. Awukwazi kushintsha isheke lakho ngaphandle uma unento ethize ekukhombayo. ngiyazi umkami akakwazi ukushintshesheke nokho lapho sithelesheke lethu silifaka ebhange kodwa akalishintshi ngoba akashayeli akanayo inombolo yokuphepha yomphakathi noma lutho lokuzikhomba ngakho-ke kuyinto enzima kuye ukuba ashintshesheke kufanele ube nenkomba ethile esemthethweni futhi ngicabanga yileso sikhathi nje siphila kuso umani qaphela uma uya ebandleni lohlelo elithile njenge-Methodist i-Presbyterian luthela noma into ethize ufanele ube nento ethize ukuzikhomba ngayo uma uzokhuluma
You have to have a credential or card.
Ufanele ube nezincwadi ezikuchazayo noma ikhadi lenhlanganyelo noma into ethize ukuba uzikhombe ngayo njengalapho bazi khona ukuthi uvelaphi nokuthi yini ozoyisho kulowo msamo. Ufanele ukhonjwe futhi ngonyaka wokukhonjwa.
Now all that it happens in the natural is only a type that's going on in the spiritual. We also
manje konke lokho okwenzeka kokwemvelo kuphela yisifanekiso sokuqhubekayo kokomoya nathi futhi ibandla likakristu qobolwalo okungukuthi alisilo lohlelo kodwa elemvelo ngumzimba ofiphele kakristu futhi uyakhonjwa nawo uveza ukukhonjwa ujesu ezikhomba yena uqobo
Upon
manje sizokhuluma kule ntambama phezu kokuzikhomba esimilweni sasebhayibhelini sizokwenza noma sikhombe isimo sethu samanje kanye nabalingiswa bebhayibheli beminye eminyaka manje siyazibuza ke sisikhathi ukuthi besiyobukeka kanjani uma besingazama ukuzibuka esimweni bese sibona ukuthi sibukeka kanjani. Ngikhumbuza ngentatshana engayizwe ngesinye isikhathi ngomndeni ohlala emuva le Kentucky lapho ngivela khona emuva le yezweni elinezintaba lapho kukhona khona ugogo wami waphila iminyaka eyikhulu neshumi ubudala futhi akakaze abone kuphela imoto eyodwa futhi uyiletha ohlobeni oludala kuze kube phezulu lapho engakhuphula khona eyami wathatha cishe amahora ayisishiyagalombili ukuhamba cishe amamayela amane ukubeka izingodo emfudlaneni nezinto okuyiwelisa ngakaze abone isitimela noma yini emdala ngokwenele lapho efa iminyaka eyadlule wakhumbula ukubulawa kukamengameli Lincoln waphila waze waba neminyaka eyikhulu neshumi ubudala ngicabanga ukuthi wayengakaze yabe namapheya ezinathulo ezintathu noma ezine yonke impilo yakhe futhi nje ngiyayibona nje imizila emincane emidala manje njengomzila omncane wenyamazane esagalasho okhuphukela emthonjeni ngokusa ngaphambi kokukhanya kwelanga nephakethi elikhulu elidala lomsedari nezinkintshelo izinkintshelo zethu zikulu ukuyokha amanzi ehlela ukupheka kwakhe wahlala nezinyawo zakhe ezincane zinabile ngaphambi kwezike elidala kanjalo neminkenke emikhulu futhi yona ivuze igazi lapho kodwa lapho efo wangigaxa ngambamba ngezingalo zami futhi ngakhala ngimkhulekela kanje amazogcine ngezwa iwasho athi uNkulunkulu abusise umphefumulo wakho omncane manje naphakade ngangisengumfana njengaleso sikhathi kodwa wayemazi uKristu njengomsindisi wakhe kodwa babengenakho kuningi kwezimpahla zasemhlabeni ngakho-ke kule ndaba kuza lokhu ukuthi laba bantu abakaze bakwazi ukuthenga ingilazi yokuzibuka babengenayo futhi baba wayenophi esinje we isibuko ayesinameke esihlahleni ukuba asheve ngaso ngaphandle babelomfana omncane futhi wayeyele ophisa omncane isibuko kani wayengakaze yakwazi ukukhuphukela lapho esasikhona ukuba azibone ngakho-ke fika ukuzovakashela edolobheni nomunye wodadewabo bakamama wakhe wayeseshade yindoda eyayifike e-Indiana base behlala phandle lapho ngakho babenekhaya bonke babe ikhaya elifashele ndalo lalikade liyilo babenesibuko esidele umnyango ngesinye isikhathi lapho ayengele khona emagumbini kulala angazi ukuthi noma ubani wenu uyayikhumbula leyo minyango emidala noma qhabo eyayinesibuko eside ngokugcwele phansi naphezulu emnyango ngakho umfanyana waya endlini kadadewabo kamama wakhe futhi wayegijima azungeze njenganoma yimuphi umfana omncane owayengagijima futhi bamqaphela futhi waqala ukukhuphuka izitebhisi futhi lapho esenzile ekugcineni kwezitebhisi ngenkathi wayesondela esitebhisini sokugcina uqala ukubona omunye umfanyana ebonakala futhi wema futhi wabuka umfana omncane kusobala kwaku wamvayizelisa naye wavayizelisa kuye futhi wayiqhubeka esondela futhi esondela ebuka umfo omncane Into Carlo, a son days, I saw the sack, and what can I say? Bazaliba came, Babin Pegil, and go back. Why in the Gazabon is Sibuka Pambilini? What he? Oh, no, him. Ngakho ke ngiyazibuza namhlanje uma singeke sibheke ephepheleni futhi sithi lowo yimi njengoba sizibuka ukuthi yimuphi umlingisi ephepheleni ebesiyobukeka njengaye futhi asithathe nje lokho kube indikimba encane manje futhi sihlale nayo kwesikhashana.
And as we look into God's
njengoba sibheka izweni likaNkulunkulu ake sizikhombe thina uqobo ngoba upha abanye phakathi lapho kuba babe yizibonelo zalokho esiyikho. Manje kubule ukuthi uNkulunkulu uthatha umoya wakhe noma uthatha umuntu wakhe kepha neze umoya wakhe usathela uthatha umuntu wakhe kepha neze umoya wakhe. Ngakho ake sibone uma singakhomba isimo sethu samanje nabalingiswa beBhayibheli. Manje bona iphepheli lathi zonke lezo zinto zenzeka emuva ngalezo zinsuku zibe yizibonelo kithi, zizibonelo zethu.
Our character molds us.
Isimilo sethu sisibumba emfanekisweni walokho esiyikho. Isimilo sethu sempilo phakathi kithi.
You take a little germ of life.
Manje thatha imbewane encane kuphela futhi uma ngabe uma imbewane yenyoni iyoveza inyoni futhi uma imbewane kakakolo iyoveza ukolo imbewane yombile iyoveza umbile niyabo ukuphila okuphakathi kuyo kubumba isimilo sayo.
Then we'd find the same thing like a life.
Kodwa ke sithole into efanayo njengempilo yomdlavuza niyabo imbewane yomdlavuza ibumba umdlavuza uyimpilo embi impilo yethumba iyobumba ithumba nokunye nokunye. Niyabo thina izimilo zethu sibunjwa yilokho kungaphakathi kithina futhi ingaphandle lethu kuphela libonisa lokho kungaphakathi lokho esiyikho indlela esihamba ngayo kungakhathaleki ukuthi sithini impilo yethu ikhuluma kakhulu kuno ushiwo amazwi ethu.
If we might say, I am a believer.
Uma singathi sithi ngiyikholwa kuNkulunkulu futhi ngiyothi awu uyalikholwa lonke iBhayibheli na awu angazi kholeke uyabo izindebe zakho kholeke okwakho impilo yakho ikhuluma kakhulu kunalokho amazwi akho ayoba yikho. Uma uthi ngingumKristu angikholwa ekwenzeni futhi ngikholwa konke uNkulunkulu akusho ukuthi kuyiqiniso bese uphila noma iluphi uhlobo lokuphila emva kwalokho yabo ukuphila kwakho ukhuluma kakhulu kunalokho ubufakazi bakho obukwenzayo futhi niyazi leso ngesinye sezithiye ezinkulu kunazo zonke ibandla likaNkulunkulu esinazo. Ukweva umgembule labo bantu babo sonke siyazi ukuthi yiphi indlela ababheke kuyo futhi bayazi ngesigabo kodwa umfozi isho ukuthi kuMkhristu wesifazane uzisho ukuthi kuMkhristu bese kuthi ke aphile ukuthile kwesimpilo uyise kubekise sikhulu kunazo zonke izwe langaphandle elinaso esikhona ezweni langaphandle noma kuyo into embi kunanoma yini umhlaba ungaziveza ungumuntu okufanele ukuba abe ngumKhristu bese tike aphile kuthile okunye okuhlukile kulokho. Qamba manga kuweba ukukhohlisa futhi yenze izinto ebengafanele azenze kungukuhlambalaza ebufakazini bakhe uma uthatha abantu abenza lezo zinto lapho futhi labo bangaba isimilo sethu sibunjwa ngaphakathi lapha ngokuphila kubithi. Manje sikathi Jesu wezela ukuzosindisa lahlekileyo ilokho akwenzayo futhi manje ngokufanele kube khona okujize kukulondoloza lokhu okulahlekile ngakho kwakufanele kube isimilo esehlukile kunaleso esalahleka. Ngakho siyathola khona-ke ngenkathi uNkulunkulu ebheka phansi phezu kwalesi sidalwa sakhe ayesenzile phezu kwesakhe izimilo zalomhlaba isimilo sakhe esinothando yena uqobo wabunjwa kumuntu kaJesu Kristu ukuba abe umsindisi wezwe. Yena lokhu kwenziwe ukuze akwazi ukusikhokhela inhlawulo yokufa futhi yasihlenge ngokuqinisekile kwagcwalisa uJohane wesithathu ishumi nesithupha niyabo ukuthi uNkulunkulu angekho omunye umuntu owayengakwenza. UJesu engebe ngomunye umuntu kwakungeke esinye isimilo nomaphi esasingaveza umuntu onjalo njengoJesu Kristu kodwa nguNkulunkulu uqobo lwakhe.
Now there was nothing in the heaven.
Manje kwakungekho lutho ezulwini okwakungakwenza niyazi uJohane wabheka phakathi encwadini lapho iBhayibheli sithola ukuthi wabona ukuthi kwakungekho muntu phezu komhlaba owayefanelekile ukuthatha incwadi yokuhlengwa futhi kwakungekho muntu ezulwini owayefanelekile akekho engaphansi komhlaba noma yikuphi owayekwazi noma efanelekile ukuthatha incwadi kuqaqeza impawu noma ngisho ukuzibuka.
And he wept because
futhi wakhaleza ngembezi ngoba kule ncwadi kwakuyincwadi yobuhlengo igama lakhe lalingaphakathi lapho futhi akekho efanekile kwasekuthi ke elinye lamalunga lathi kwesabi ngokuba inqobile ingonyama yezizwe zakwaJuda futhi ifanelekile. UJohane wabheka ngalezo zikhathi kubona ingonyama futhi wabona iwundlu futhi kufanele ukuthi wabone iwundlu elihlatshiwe kwakuyiwundlu elinekazi wathi laligcwele igazi ngoba kwakuyiwundlu elihlatshiwe futhi iwundlu elihlatshiwe linegazi ngokusobala futhi lalikade lihlatshwe kusukele kusekeleni kwezwe lafika futhi lathatha incwadi ngokungekho omunye owayengakwenza ngoba uma utshala noma yini efana nokuluthukela emhlabathini noma ubani wabenu base-Arkansas uyazi ukuthi kuluthukela uyini futhi faka lowo emhlabathini awukwazi ukulindela ukuvuna isitshalo sombila qaba ukwazi. Ngakho ke uma uthethe ukuluthukela futhi wawufaka futhi wawuxubanisa nokhula ijimsini uselokhu ngebe nalutho niyabo futhi niyabo akukho similo phakathi lapho kodwa lokho kuzoveza isimilo esifanayo ububi kokubi.
So it taken something that was not evil.
Ngakho kuthathe into ethize eyayingekho yimbi eyayingaveza isimilo esinjengoJesu Kristu futhi kwakunguNkulunkulu ebuka phezu kwemvelo yakhe nesimilo esingesakho nkobe esithandekayo ebona lowo olahlekile nokho emfanekisweni wakhe kwenzelwe inkazimulo yakhe.
And see that lost.
Futhi ubona lowo olahlekile uthande lwakho uqobo laveza ubala uJesu Kristu uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezele yona.
That was God manifesting himself.
Lowo kwakunguNkulunkulu ezibonakalisa yena uqobo hayi omunye umuntu kodwa yena uqobo esimweni somzimba ukuhlenga lokho kwakulahlekile. Kumangalisa ukuthi kwakufanele kudabukise kanjani lokho lapho uNkulunkulu abheka phezu komhlaba futhi kwamzisa ubuhlungu ukuthi wake wenza umuntu. Ngesinye isikhathi ngangibambe intombazanyana yami ngesaka futhi sasisenhla eCincinnati endaweni yokucelezilwane futhi sasihamba sehla sihambisana sibukela izilwane futhi ngezo umsindo mkhulu phansi ngaphansi kweizibiyelo lapho izilwane ezinjengezimpisi nezingwe nokunye nokunye kwakukhona. Ngahamba ngehlela lapho futhi kwakukhona esikhulu kakhulu isibiyelo esikhulu siphakeme njengalolu phahla mhlawumbe futhi babesanda kuthela ukho uziyoluncane amaviki ambalwa ngaphambi kwalokho ngaphandle kwe futhi balithumba ngikaze ngizuze ngitabuke kanjalo ngalowo mfombandla futhi wayeye emuva uyinyele enkulu futhi lapha wayevalelwe esibiyeleni wonke ngento ethize umuntu ayeyenzile wayemcuphele entweni ethile futhi wamfaka esibiyelweni futhi lowo mfomkhulu wayopha phezu kwekhanda ukhozi lwakhe olukhulu olunempandla nomsila omkhulu lelo khanda elikhulu elimhlophe futhi amaphiko akhe zonke izimpaphe zashaywa zaphuma kanjalo futhi umuntu omdala bandla wayelele ngomhlali wakhe amehlo akhe okhandlekile ebuka nxa zonke wayevuka ahlehlele ngakolunye uhlangothi lwesibiyelo futhi abheke phezulu ngasemazulwini ilapho ivele khona uyinyoni yasezulwini akukho okungamlandela uklebe ungabujuka ukuzama ukumlandela akukho okungalandela lolo khuzi futhi uyaphezulu kakhulu amehlo akhe ehambisana nokuphakama kwakhe angabona lokho akwenzayo ngenkathi ephezulu lapho kusiza ngalo ukukhuphukela lapho uma ungazi ukuthi wenzana. Ngakho uNkulunkulu wafanisa abaprofethi bakhe nezinkozi ababona izinto ngaphambili ngaphambi kokuba zenzeke. Futhi ngamqaphela opha futhi wayelala ngomhlane wakhe futhi abheke phezulu kanjalo. Yilapho ayingowakhona kodwa umuntu wayemfake esibiyelweni ngacabanga ukubona ukuthi abikise kaJepho. Wayebuye futhi wayendiza phakuzise lawo maphiko amakhulu futhi nje angqubuze ikhanda lakhe kulezo zinsimbi futhi aqathuke kwiphansi futhi alale lapho ekhandlekile futhi aqalaze kanjalo abheke emazulwini lapho ayekhululekile khona phezulu lapho ngesinye isikhathi futhi manje usesesibiyelweni ngimi lapho futhi kakhala ngifisa sengathi ngabe bangithengisele into ngangiyomkhulula kubona noma yini ifake esibiyelweni uma lokho bekuyokwenza umuntu othanda impilo yangaphandle njengoba ngithanda impilo yangaphandle uma lokho kuyokwenza indoda ekhale ukubuka lokho futhi lokho kwakungukubuka okudabukisayo kodwa ake nginininika okunye ukubuka okudabukisayo ngokubona amadodana abesifazane abenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu ukuba bafakazele isimilo sakhe nokho ayevalelwe ezintweni futhi evalelelwe ngezingibe zomhlaba. ubonilikazi elihle elise lisha liza lilehla ngesitalati enjalo yangempela yena okwalo kwalo owesifazane omuhle kangako futhi izinwele zakhe ezinhle zonke ezikundiwe ubona ubuso bakhe nono ubuso obuhle ubuso obume kahle nobhende omningi kakhulu kubo awukwazi ukusho ukuthi ubukeka njengani ubukeka ngathi uxebukile nokuluhlaza sasibhakabhaka ngaphansi komehlo wakhe namehla afana nebande noma impisi noma into njengaleyo futhi kumbona egqoke izingubo abengafanele ngisho abanjwe ekameleni yeloqobo neminyango ivaliwe ezigqokile futhi ngaphandle ezitelatini eziveza kanjalo futhi kubona amadodana kankulunkulu abefanele aqonde lowo njengotete wabo ngaphandle ezitelatini eshaya amagwele futhi ezabo kumthatha ukuba mkhiphe ngezinkohliso ezimbi lokho kububuka kudabukisayo kubone ukuthi usathane uvalele esibiyelweni sinto kukho lutho olungasilondolozo kodwa isimilo esingeza ngaphezu kwakho konke lokho lokho ukuthi kwakungekho lutho kukho futhi lokho kwakudingeka kuvele kulowo mthombo omsulwa kankulunkulu mnini mandla wonke lelo lihle linikazi elincane belingaba ngeyangempela intombukazi incane kothile umncane umshumayeli okhathele angene futhi amthathe ambeke phezu kwamathanga akhe bese emgaxa ngezingelo zakhe futhi amthulise phansi akukho okuzothatha leyo ndawo leyo yingxenye yendoda asikho isandla esingakuthinte lapho kakuthele kakhulu futhi kadlekile kodwa wenomusa ngempela unkosikazi omnene oqondayo indoda iyakwazi lokho futhi kumbona ephuma kanjalo usesibiyelweni iHollywood emfake kuzo futhi izikhathi eziningi labo besifazane bazisho ukuthi bangamakristu futhi bacele emakhwayeni kodwa bonke bavalele esibiyelweni ngomoya abangakwazi ukuwubona asikho isidingo sakho ukuba uzame ukukukhomba kuba kubonakala sengathi kuya ngokuba kubi kakhulu nakakhulu yabo nampo lapho bekhona uJezebeli usibonjeni ihambe ezitelatini futhi uthi ngikunika ukuba uqonde ngingowaleli futhi ngini yabo noma kunjalo leyo nto angowayo imnqume yamsusa emthombeni wokuphila
when she was born to be a little queen for
lapho azalo kuba abe indobukaze ncane indoda ethile noma indoda ethile yazalo kuba yindodela kaNkulunkulu futhi ukucabanga ukuthi kwenza kaleni kubo okuyinto embi kabi
then see God came down
kulekeni yabo uNkulunkulu wehla futhi isimilo sikaNkulunkulu sasinguKristu yena wayengukubonakaliswa wayenguNkulunkulu enziwe wabonakala qaphelani uNkulunkulu enziwe wabonakala ekuqaleni wayekhona uNkulunkulu wayengesuye ngisho uNkulunkulu ngaleso sikhathi qabo uNkulunkulu yinto ekhonzwayo into kuphela ayayiyo wayeyiphakade futhi kuye kwakukhona izingxenye ezingahlibaniseki futhi lezo zingxenye ezingahlibaniseki kwakuyimicabango futhi leyo micabango yazwakaliswa yaba amazwi futhi izwi lenziwa labonakala kuyini na konke kuNkulunkulu yaba ngobathekayo futhi uyingxenye kaNkulunkulu futhi uJesu weza kuzohlenga labo owafakwa encwadini yokuphila ewundlu ngaphambi kokusikela kwezwe kwakusemicabangweni kaNkulunkulu futhi yilokho azela kuzokuhlenga futhi bona ngokushesha nje lapho ligadle kubo bayelibona ngoba ukuphila kungaphakathi lapho kodwa uma ukuphila kungekho lapho khona ke yini abangayenza na niyabo abalibona basaze balibona niyabo futhi yonke into njengoba uJesu wathi ngalolo suku niyokwazi ukuthi ngikubaba ubaba ungimi mina ngikini nani kimi yonke into inguNkulunkulu uba ngophathekayo njengomyeni nonkosikazi bebamunye ndawonye uNkulunkulu nebandla lakhe bebamunye manje kuthethe into ethize kuhlenga lo wesifazane wilo okwafanekiswa kuweva ngathi ewa u-Adamu akazange akhohliswe ngebo wesifazane kwathi ekhohlisiwe waba sesonini u-Adamu wayazi ukuthi wayenza kungalungile wesifazane wayengakwazi ikalese sizathu angilimazi yona imizo yenu kodwa niyazi ukuthi bengihlale ngikumela angivumelani labesifazane abangabefundisi ngoba kufanele kube ngaleyo ndlela niyabo uyisitsha esibuthakathaka manje sitshela ukuthi lona wesifazane wakhohliswa ngothile emcaphunele yizwi futhi nje waliphambukisa kancanyana futhi yilokho kwabangela yonke inkathazo isizathu uPawulu athi makathule ebandleni angivumeli ukuba khulume nokunye nokunye manje qaphelani kodwa niyabo konke lokho kukhona kubonisa ukukhombisa ngesifanekiso njengalo lonke ibhayibheli unkulunkulu ehlangana ndawonye nenkosikazi ehlengiwe mlobukazi unkulunkulu ayenaye emqondweni wakhe ngaphambi kokusekela kwenze lokho kwakuyizingxenye ezingahlonitheki zikankulunkulu ziveza obala siri manje ukwenza isimilo esasingahlenga lowo wesifazane kwakufanele kube into ethize enkulu kunayo kuwe emhlenge futhi ngabe nake laqaphela ngingi lokhu kungahle manje njengoba abanye babazalwane bami abangama-amini benjalo imfundiso engeyomthetho ningaphikisa nje angivele ngixoleleni umzuzu ngingahle ngiqondise lokhu uma ngumhlengi angisho lokhu kulimaza manje noma ukwehluka angishuma yele mfundiso kodwa ake ngilibuzo kuthize Uma ngumhlengi uza ukuhlenga ukuxosha lokho bekuyile ukuhlenga kubuyele kuye endaweni lapho kwakukuye kuqaleni ngakho angekho ozoxoshwa kodwa labo ababesemcabangeni yakhe kuqaleni uzele ukuhlenga hhayi leli soshaya lingashaywa mkhuba esilibonayo ngapha lizisho ukuthi bangamakristu kodwa lowo azele ukuzomhlenga lowo owayesekucabangeni kukankulunkulu ekuqaleni nonomunye into ethize exutshanisiwe kubonise isithombe yabo kuvele nje yingadi yezimbali lokho kudlala ingxenye yakho kodwa isithombe yilokho funa ukukubona isithombe sikakristu kwakungunkulunkulu eqondiswe emhlabeni ngesimo somuntu amen lesi isithombe ofuna ukusibona leso lesi esinye esiyizingxenye ezenziwe njeni yabo manje lokhu kwabonakalisa esakhe sothandi isimilo sihle ngokwedlulele unkulunkulu ebonakaliswe kumuntu obiswa kukristu nguye kuphela owayengenza lokhu sasingekho esinye isimilo ezulwini esasingakwenza yebo kwakungunkulunkulu
Was a sinless nature.
Wayeyisimo esingenasono. Wayeyizwi. Isimo esingenasono sikaNkulunkulu. Wayeyizwi liveziwe. Ukungukuthi yizwi laliyisiqalo. Futhi uma ukhona encwadini yokuphila kuwundu, wawungukuveza kukaNkulunkulu okuvela emcabangeni wakhe. Wakubona futhi wabona izifiso zakho ngaphambili kokuba kuze kube khona ngisho uyathomi noma yini enye. Futhi ungumqondo wakhe wenziwe waba yizwi. Futhi wavezwa kulokho oyiko manje amen lo ngunkulunkulu kuwe ebonakalisa ukhisi namuhle niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini na manje ngithemba ukuthi lokho kuphazamisa lutho niyabo nami bengingefuna ukusho lutho luphambene kulokho kade nifundiswa khona kodwa nje ukuze niqonde lokho ngizama ukufinyelela kukho lapho kubonakaliswa ufanele ukhonjwe
And you were in God's thinking at the beginning.
Futhi uma ukhona futhi wawusekucabangeni kukaNkulunkulu ekuqaleni yabo futhi waba ngokubonakaliswa kwakhe lapha emhlabeni uzofakazela kwasezulwini futhi njengoba wafakazela kwasezulwini naye. Ngiyakuthi sevukile thineli futhi wanikeza umzimba thina lapho sesivuka sizoba nomzimba onjengomzimba wakhe uqobo okhazimulisiweyo. Uvuko lungolwangempela kuyinto eqinisekisiwe futhi sinesiqiniselo salo manje njengoba uboya ngcele ngene futhi esikhombise njengomuntu kaNkulunkulu ohlengiwe amen uma wemukela uboya ongcwele unameka kophawu ukuze kube uhambo seluphelile lokho uphawu lwakho olubambile lokho kukhombisa ukuthi imali yakho yakho yohambi sikhokhiwe uyisimile sesihlengiwe usethanakela emsebenzini nawe lutho hlobo yelokuxosha uphawu lwakho futhi umkhombise ukuphulukiswa kwami kukhokheliwe uhambo lwami oluya enkazimulweni lukhokheliwe uphawu yilokho okusebenzisayo ukugibele ipasini noma ibhayinoyini ithikithi lakho liwuphawu lwakho yebo thatha uphawu lwakho usuhlengiwe isibuziso moya ongcwele futhi uma usathele zama ukufuqela kuthile kuwe vele ukukhombise lokhu leyo yinkomba yakho Amen ukhonjwe ovukweni lukaKristu ukhonjwe kufeni kwakhe lapho ufa ukhonjwe ovukweni lakhe futhi ngalokho kuyakukhomba ukuthi wawunaye ngaphambi kokusekela kwezwe ngoba uhlengiwe kungukuthi ubuyiselwe muva Ngonge ubaba ngiphe khona kuya kuza kimi futhi akukho umuntu ongeze kimi uma yena ubaba engamniganga khona niyabo ekuqaleni
Now notice he was sinful
manje qaphelani wayenesono engenasono ukuba athathe indawo yoyo nesono ikhambiyeni lapho ubwezeni wayengenesono ukuze akwazi ukuhlenga izono uNkulunkulu wayebonakalisiwe kuye futhi wakhonjwa ngokufanele yena uqobo kuye manje qaphelani wena uthi futhi Branham ngabe uthe uNkulunkulu wazikhomba yena uqobo wenza manje kuqaleni kwasho ukuthi wanongcwele kokuqala wayekhona lizwi wayenonkulunkulu manje izwi lifanele libe umcabango ngaphambi kokuba libe yizwi ngoba izwi lingumcabango oveziweyo
In the beginning was the word and the word was with God and
Ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenonkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu yabo wayengunkulunkulu futhi ulizwi wenziwe inyama wakha phakathi kwethu
Now Hebrews 4, see?
Wakhonjwa, kanjani na? Manje amaHebheru esini, yabo, izwi likaNkulunkulu libukhalile namandla kwenkemba isikahle kwezombili. Lihlaba lehlukanise, lisika emuva naphambili, lihlaba lehlukanise, lehlulele imicabango nezizinto zenhliziyo. Futhi ngekathi yenza lokho, yingalethela abaprofethi ababekhonjwa ngayo, ngoba bona, uNkulunkulu wayekhuluma futhi abatshele nje lokho okwakungalukile, nalokho okwakwenzeka.
That is the identification.
Yebo leyo inkomba yezwi lehora libonakalisiwe wayengukugcwala kwezini kaNkulunkulu ngokuba wayengukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba wayengukuNkulunkulu esimeni somuntu futhi kwathatha uNkulunkulu ukuveza isimilo sinjengalesi Kwase kuthi ke lokho kuphila okuthandekayo kwakufanele kuthathwe kuye ukuze akwazi ukusindisa labo uNkulunkulu ngokwazi ngaphambili ababone kuqaleni okwakuyimicabango yakhe ngawe nami uJesu weza ukuzokwenza lokho ukuphila kwakhe okuphelele kwadingeka kwenziwe umhlatshelo ukuba ahlenge lowo muntu
then if they do And you were with God in his thoughts.
Kona ke uma benza futhi wawune uNkulunkulu emicabangeni yakhe ukuqaleni unganiphika kanjani izwi lakhe liqiniso uma uyingxenye yezwi lakhe. Amen impela.
Vindicated properly. They could be no mistake about it.
Ubinsekiziwe ngokufanele bekungebe laphutha ngakho. Wathi kusima wenze imisebenzi ngubaba wami ohlala kimi.
Now We find out
manje sithola ukuthi esiyaluyalwile sikhulu sosuku abantu mayelana nokuqonda uNkulunkulu uNkulunkulu engabantu abathathi na uNkulunkulu yizingxenye ezingahlukaniseka ezintathu zikaNkulunkulu njengamahhovisi amathathu uNkulunkulu phezu kwethu kumoya ongcwele phezulu lapho ensikeni yomlilo uNkulunkulu wenziwa inyama futhi wakha phakathi kwethu umuntu esasingamthinde futhi izimpathe manje uNkulunkulu ebandleni uNkulunkulu kaphezulu kwenu uNkulunkulu enani uNkulunkulu ekini yabo uNkulunkulu ofanayo ekubonakaliswa nokwehlukene kathathu kodwa uNkulunkulu ofanayo ngaso sonke isikhathi
notice there be no mistakes his sinless nature
ningabi namaphutha impelo yakhe yokungabi nesono izokalisa izwi likaNkulunkulu futhi indlela kuphela yonke ukwazi ngayo ukuzokalisa izwi likaNkulunkulu ukuthi uyalikhola futhi ulibhekisisa lisebenza emuva kwakho uzodingeka ube naleyo velo engenasono evela kuNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe wabonakala naye ngaphambi kokuba izwi lingake lize lizizwakalisa lona uqobo ngawe kuthatha imvelo engenasono ukwenza lokho kakhulu kakhulu ukuze kube ayayizwi ngokugcwele izwi likaNkulunkulu lakeleza kuye ngokukhululekile kangangokuthi wayengakwazi ngisho ukukhuluma izwi lalidala yabo lokho okhombisa ukuthi wayengubani bani ungadala ngaphandle kukaNkulunkulu na yabo uNkulunkulu nguye kuphela umdala okhona futhi wayesekuvumelanele kuphelele kakhulu yena nezwi babendawonye ngokuphelele waze wadala ngisho yena waba yena nezwi bemunye ayikho enye imvelo eyayingenza lokho Yiko enye imvele yayingakwenza sikho isimilo luthe emazulwini kukho kunye okwakungenza lokho kodwa yena ukuba wayeyisiqalo saleso similo umsindisi ingelosi ayizalwanga ingumsindisi yadala ukuba ibe isidalo ukuze ikhoze uNkulunkulu hayi umsindisi kodwa kuNkulunkulu wakungumsindisi indoda yevamile ezalwa owesifazane evamile yayingebe kumsindisi ngoba imvelo yayo ngeyenyama kodwa kwathatha uNkulunkulu yena uqobo amen ngithemba ukuthi niyakubona Bekade lokho kwakuvezwa ubonakalisa isimilo esijiza sinjalo kwabanye kwakuyisimile esiwile akukho kwakungasindisa izingelozi ezidelelanga kunjalo umuntu wayeyisimile esiwile
How
bhekani lo muntu angayenza kanjani bhekani ukukhombisa ukuthi yilabo ayecabanga ngawo imicabango yakhe nguphristu walomuntu imicabango ongaphambi kokusekela kwezwe manje akhumbulani umuntu ngenkathi ezalela esoneni wabunjwa ebubini ufika ezweni ekhuluma maka ngaba kunjalo na akukho lutho kuye nhlobo ngakhoni yabo uma wayesemicabangeni kankulunkulu lapho efika emhlabeni ufike ngomcabango kankulunkulu ekuqaleni ukuveza ubala ingxenye yakhe engahlukaniseki niyangilandela na kodwa-ke ujesu weza ukuzohlukanisa mafa obuyele muva ukuze leyo ngxenye engahlukaniseki ingazibonakalise yena uqobo amen yilokho-ke uyizwi likankulunkulu elizokalisiweyo manje akukho lutho elalingabonakalisa ezinye izimilo zonke ziwile khona-ke yabo ujesu wezele ini ukubuyisela lezo zimilo na khabo khabo bazalelwa esonweni babunjwe bubili wafika njengomhlengi futhi kuhlenga noma yini ukubuyisele muva amen buyisela muva kwakungumcabanga kankulunkulu wena cabanga umncane wena ngimncane mina ngeke emhlabeni obengathatha indawo yama ngeke ongathatha yakho wena ungumkristu futhi ugcwaliswe ngomoya unkulunkulu futhi ngaphambi kokusekela kweze wakubona futhi wazi zonke izinto nazo niyabo futhi ujesu uzele ukukubuyisela muva yilokho ujesu wayekukhonela lapho buhlenga umzimba womuntu ukukubuyisela muva lokho kwakudingeka kuze kube ngumuntu njengomhlengi ukuveza obala izingxenye zakhe ezingehlwaniseki njengomsilizi eza ukuzokuhlenga futhi akubuyise muva lapho vela khona wawuuma wemukela ukuphila kuphakathi kulo hlobo lulodwa kuphela lokuphila kuphakade lelo igama lesigreki izowi ngabe kunjalo mfowethu na zowi ukuphila kukankulunkulu uqobo ngakho wena ngokuba yindodana uba yingxenye yalokho kuphila ngakho kuphila kukuwe akuzange kuqale futhi ngeke kuphele cabanga ngakho angeke kuphele ngoba noma yini ephakathi ayingaze iqale ukuphila okukuwe akungaze kuqale lokho ngukuthi uma unokuphila kuphakade futhi lo ngunkulunkulu ngokuba wawusemcabangeni wakhe kusukela ephakatheni futhi manje kuvezwa lapha esidalweni sokungumuntu ngenxa yenkazimulo yakhe ujesu weza ukuhlenga lokho eyindodana ukugcwala kukankulunkulu kwakudingeka kuze kube yilokho isimilo esingenasono sikankulunkulu senza lokho ukuze akwazi ukuhlenga lena eminye imicabango eyayizoza kuyo kwenza nkosikazi niyabona ukuthi kiqonde kuthini na wo yindaba emangalisa kakhulu asibe singafanele sifinyelele kulokho empeleni asiqhubeke kulungile kabelani wadala unkulunkulu unkulunkulu wageleza ngaye njengomoya omkhulu uyogeleza kweni noma njengamanzi ageleza ezansi komfundlana ngisho ngabe waye yena nezi bemunye asikho esinye isimilo esasingakwenza ngokuba wayenguye kuphela wazalwa ngaphandle kokwenyama bonke abanye babo kwakuyisifiso socansi ngokwenyama wazalwa ngaphandle kwesifiso socansi wayezalwa yintombi unkulunkulu ezikhombe yena uqobo njengoba sinjalo wathatha ubukhulu bakhe lokho eyikho ubukhulu bakhe njengonkulunkulu wasenwebe ethende lakhe phansi lapho futhi waba umuntu wazenzela yena uqobo ethende umzimba ukuba hlale kuwo futhi lowo mzimba waziwa njengojesu unkulunkulu wayehlala kukristu yabo uba ngumuntu ukuze esisindise futhi wathathe sethu phezu kwakhe isibo sethu ukuze akwazi ukubumba phakathi kithi isimilo sakhe futhi isimilo sakhe sasingukuthi ukuthi wenza konke okwakuthokozisa unkulunkulu futhi wahlala nezwi yoke kufunela thina sihlale nezwi likankulunkulu sithole indawo yethu bese ke sazi lapho sisasikhona hlalani nezwi lakhe futhi cabangani ngakho simenya ukuba silolonge isimilo sethu uqobo sifane nesakhe manje sizothola lokho esikwenzile silolonge isimilo sethu sifane nesakhe uqobo ngomoya wakhe uqobo khona-ke thina ngaye singamadedela kankulunkulu nje lokho engikuzwakalisile ngokuba nomqondo wakhe kithi ukulolonge isimilo sethu sifane nesakhe umqondo wakhe mawube ngiyini lowo mqondo wokuKristu uma lowo mqondo ukini khona-ke niyabo wenza lokho kuphela okwathokozisa uNkulunkulu. Wayazi ukuthi ekubani wafike indodela kaNkulunkulu, wayazi ukuthi wayezothatha leyo ndawo, isimilo sakhe sasifanele sibe ngaleyo ndlela, futhi-ke ngenkathi yena ethathe le ndawo wayazi ukuthi bese-ke wayedingakala enze ini, futhi njalo wayefuna uNkulunkulu ukuba enze lezo zinto, futhi angenzanga lutho waze ubaba wamkhombisa. Manje uma uthola indawo yakho dadewethu ngivumele ngikulimazela umamfowethu, kodwa uzothola indawo yakho ezwini njengomKristu. Akusikho lokho isivumo khona sikushoyo, lokho kuphansi lapha kuleli sosha elingashaywa mkuba elizobhujiswa. Yabo, uthola indawo yakho njengomKristu ngenxa yokuthi isimilo sakho silolongwe njengesikaKristu. Wena uyizowini ngokufanayo njengoba wayeyizowini. Kona-ke uma ibhayibheli lasho kowesifazane ukuba angazigundi izinwele zakhe, ungakwenza kanjani na? Lithi indoda ingumbuso ekhaya, nina besifazane ningaba kanjani na? Yini indaba ngawe ndoda eningamadodana kaNkulunkulu na? Yabo, yabo, aniyithwali indawo yenu, yabo? Kwenzisani manje uyamenywa ukuba uze futhi uthathe isimilo sakhe ngokuba nesimilo sakhe kuwe kukubumbela emqondweni ofanayo eyinawo, futhi umqondo wakhe wawuhlala njalo ufuna ukwenza lokho ubaba emgcobele khona ukuba kwenza. Wathi phelani imibhalo iyona efakaza ngami, ngamanye amazwi uma ngingezi khona kanye lokho mbhalo wathi ngiyokwenza, khona-ke ngikhombisele ukuthi kuphi. Manje kuthiwani uma uNkulunkulu emsamo namhlanje ukuthi wathi yini edingakala kumKristu na? Khona-ke sonke siyaba kuphi na? Yabo, isimilo asizivezi sona uqobo. Umqondo wakhe kwakungukuhlala nezwi likababa, umqondo wabo wabo, umqondo ofanayo owawukubo wawuzoba kithi, futhi uma umqondo wakhe ukithi sizokwenza njengoba enza, uma isimilo sakhe sikithi sizoba njengoba wayenjalo. Ngabe kunjalo na? Bonke abaprofethi babenalowo siyazi, sithatha sithathe cishe uNowa indlela yenza ngayo ngosuku lwakhe, uMose indlela yenza ngayo ngosuku lwakhe, uDanieli osukini lakhe, abantwana bamaHebheru nokunye nokunye. Izwi libumba isimilo sikaNkulunkulu kithi, futhi noma yini ezame ukuzixubanisa naleso similo ibhidliza ubumba. Ungeke waxubanise isibumbo khona nezwi, ungeke waxubanise izwe nezwi. UJesu wathi ungeke wakhonza uNkulunkulu namamona, mamona kusho yizwa, ukwazi ukuba okunye noma okunye. Uma uthande yizwe noma izinto zezo, uthande lukaNkulunkulu alukho ngisho kuwe. Ngabe iqiniso na? Khona-ke niyabo, ungeke wakuxubanisa. Ngeke wakuxubanisa amafuthi namanzi, angeke nje kwaxubaniseka. Ungakuxukuza phansi naphezulu wenze noma yini efunayo, ngeke wakuxubanisa. Kodwa isimilo sakho ngeke sixhumane nezwe uma ubunjwe esimeni sikaNkulunkulu ngokuvumela umqondo owawukuKristu ukuba kuwe. Lowo ngumbhoshongo olawulayo, inkombandlela. Manje ake sibuke esibukeni sikaNkulunkulu izwi lakhe, futhi sikhombe isimilo sethu samanje ngesinye isimilo seBhayibheli, futhi sizovala nje emizuzwini embalwa manje. Sizikhombe thina uqobo manje lesi yisibuko afuna ukwenza njengoba lowo mfana omncane enza ebuka kuso. Ake sibuke kulesi futhi sibone ukuthi sikazibona thina uqobo sibonakaliswa ngesimilo esijiza seBhayibheli. Sibone ukuthi benzeni ngaphansi kwezimo ezithile, futhi sibone ukuthi senzani manje. Manje ngilelisise ngempela manje ubone ukuthi isimilo sakho samanje njengomKristu siyini. Manje ungakwazi ukwahlulela lokho, ngeke kwenze noma ubani akwahlulele. Uzahlulela wena uqobo, nebo akekho akwahlulelayo, angedlulisi sona isahlulela. Kodwa ake nje sibonakalise, sibone ukuthi kubonakalisa kanjani kwabanye abalingiswa beBhayibheli njengoba sibabalula, futhi sibone ukuthi isimilo sakho ngubani kulesi sikhathi samanje. Manje qaphelani izwi lidala isimilo, siyakwazi lokho. Manje sibuke esibukweni sakhe, futhi sizikhombe thina uqobo ngomunye munye umuntu ebhayibhelini. Uma wawuphile ezinsukwini zikaNowa futhi wawusesimilweni sakho samanje, uma ungiqonda thani amen.
If you were living in the days of Noah,
uma wawuphile ezinsukwini zikaNowa futhi usesimilweni sakho samanje, luphi uhlangothi obuyoba kulo na?
Be careful. In your present character, now think of what you are.
Qaphelani nebo esimilweni sakho samanje, manje cabange ngalokho yikho. Lapho amaqembu, yiliphi iqembu obuyokhonje nalo uma ngabe isimilo sakho samanje besiyophila ezinsukwini zikaNowa na?
Would you be with the prophet?
Ngabe kuyaba nomprofethi lezi likaNkulunkulu eliqinisekisiwe limi engcosaneni itembe elincane noma nabafo abanombono othandwa ngabantu balolo suku na yisiphi isimilo na? Ngabe buyoba ngowamabandla lezinto okwakuhlekisa ngalowo mprofethi phezulu lapho na? Ngabe ubuyoba uhamba wenyuka neqembu elakhuphuka futhi lathi awu anginanto emelene naleyo ndoda endala ngahle kube qinisile noma ngabe buyoba uphakathi lapho ugcoba ngetiyela le kanye naye na? Bacabanga ngesimpilo sakho manje yini owawuyizoyenza lapho konke kokumelene nakho na? Kubulani izwe laligxeka umprofethi nomlayezo wakhe na nakho konke izwe wagxekwa wonke amabandla ayamgxeka yonke iseyenzi yathi le ndoda iyahlanya. Njengoba basho ngoJesu bedla inyama futhi bephuze igazi lakhe bathi lo muntu udla abantu izimzimu yabo ngakho niyabona lapho ababenengqondo lokho sikubiza ngabantu bezwe abanengqondo ososayensi na? Ngabe benazi uma uthole imfundo eyengeziwe nesikelengeziwe ilazi ukuthi yiluphi uhlangothi okulubeka kuwe na? Ikubeka uhlangothini lukwedevele. IBhayibheli lasho ukuthi abantwana bobumnyama bahlakaniphile kunalabo bokukhanya. Bukana amadedela kakayile onke awo abangososayensi abathengisi ezakhiweni futhi benze inqubakela phambili enkulu kodwa amadedela kasethi onke ayithobile abalimi abalusi bezimvu. Ngabe kunjalo na? Indoda eyaziwayo yasendule njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikanowa ukuthi bakha kanjani futhi benza ukuthi bakha izivivane nakho konke ososayensi.
Watch real close now.
Bukusisa impela manje yabo lona abantu bawugxeka lo mlayezo walendoda nakuba yayinobufakazi bukaNkulunkulu nayo. Noma bekungathiwani ukuba waphila ezinsukwini zika-Eliya u-Eliya lapho yena evume luzi ngalolo suku na futhi uJezebeli iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu edlule ngoluthi uyayikala na wonke upende wakhe namafashini wayenawo wonke amadodakazi akwa-Israyeli yenza into efanayo futhi indoda eyodwa endala emile lapho futhi ihlasela ngendlakadla imelana nakho. Futhi bonke abapristi bethi hawu fomdala myekeni uzofika ekupheleni kwakhe emva kwesikhashana akukho lutho kukho. Futhi yona inkosi yethu enhle egqoke njengoba nathi sigqokile futhi nezingubo zikale kusho nesizwe esondliwe kahle kulezo zonke nakho konke kwenza noma yimuphi umehluko noma ngabe wenza lokhu noma lokho noma ugunye na wenza muphi umehluko na? Abelusi babe lokhu bekusho.
With thus
kodwa nako umuntu oyedwa eyedwa lo isho kaJacob manje esibukeleni sakho samanje ngabe ubuyo bekwa kuphi kena manje buka sibukweni lapho uya ekhaya uzobona lapho ukhona nebone yabo yini simo sini isimo sakho samanje manje ebesiyokubeka ngalolo suku na? Ngabe wawuyobe uhambe nomqondo wesibodeni ihlale sibonakaliso umfo hawu sonke sishadile impela bonke bakhoza uJehova njalo ngenyanga yentsha futhi bamemeza kakhulu futhi baphuza amanzi emthethweni futhi badumisa uNkulunkulu wasezulwini owabakhuphula nakho konke kanjalo kodwa bakhele ngamamayela ezigidi kusuka emqini. Besiyokubekaphi isipiliyoni sakho samanje zomphristi esikhathini sika-Eliya na? Ubuya khonje kuphi na? Yiluphi uhlangothi ongabe waluthathe ngaleso sikhathi na? Noma ngenkathi uMose elethe u-Israyeli ehlela labo njengomprofethi okhonjiwe elezi uNkulunkulu elithembise u-Abrahama umprofethi kuzokwenzeka futhi uMose wedla futhi wenza zonke izibonakaliso lezo uNkulunkulu amtshela ukuba zenze. Lalelisisani manje sizovala emzuzwini.
Brought them children out and got into the wilderness.
Wakhipha labo abantwana futhi bangena ehlane umlayezo njengani maphelekezeyali beshiya eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule lisuka ehlelweni futhi bawela umuda ngapho futhi lapho kevuka indoda yathi manje nilinde umzuzu ake senze inhlangano kulokhu umfobisa ngotatani. Mose ucabanga ukuthi nguwe wede bhishi ucabanga ukuthi nguwe kuphela umuntu ongcwele phakathi kwethu sinayo omunye umuntu ongcwele yisho ukuthile ngalokhu sizazenzela nje intembe elincane futhi sizokukholwa ngale ndlela futhi sizokukholwa ngale ndlela futhi sizokukholwa ngale ndlela manje yiliphi intembe isimilo sakho samanje ebesiyokukhomba na? Ngabe wena ezinsukwini zika-Eliya ngabe uyophumela lapho lapho uJezebeli ethi wakunezinlelo zakhe futhi waphenda ubuso bakhe futhi wayengozifazane esibotheni na? Manje cabanga nje lapho okhonjwe khona manje Wena uthi ngiyiphenda ngisho ukuthi yini ngibuze isimilo sakho siyangaphansi kwalezi zinto ezincane ozibukayo siyaqhubeka kwingaphansi lakho Ngiyuzwile lowo moya ongcwelisele busuku ukuthi umemezeka kanjani lapho kugcinele na ngalesi sizathu ngisho lokho engiyikho namhlanje yabo vulani okwenu ukuqonda ngokomoya abantu kulethi kunoma nicabanga yabo ningakwazi yindlela lowo muntu angahle cabange ngayo ukuthi uqinisile kodwa akacabanga mhlawumbe ume inkosi ingangivumele ngikhulume lokhu ukuthi bayongixolela ngakho inhlangano noma abazalwane kungukuthi ngiyazi ukuthi bayakwenza bahambisana nami kukho qabelani kodwa lokhu uma nje ungakwazi ukuzibona wena uqoba namhlanje ekukhanyeni uma umoya wakho owawukuwe waphile esimilweni emuva lapho manje buka lapho khona manje futhi uzobona lapho wawuyoba khona emuva lapho wawuyoba kuphi ngalesi sikhathi na ngabe ubuyobe utheme nenhlangano udatshani ayefuna ukuyihlela na noma ngabe isimelo sakho samanje besiyokuhlukanisa kuleyo futhi wahlala nezwi yabo lapho wakubonakala sengathi konke kwakumelene nakho na umose wayekade eqinisekisisiwe ukuthi wayenomlayezo wenkosi unkulunkulu wayekufakazisile ngazo zonke izindlela khona kanye akusho kwafezeka Wathele Israyeli kubuyela kuthi ngokuthi Jerusalema muva le phakathi lapho ukakhathaleka ukuthi lezi zibonakalisa ziyoba yini kufanele ulandele lokho futhi ukulalele futhi uzwe lokho izwi elikuthembisile wabonakaliswa futhi noma kunjani uthathani umholo khaliphile ezansi kipite wasukuma wayesethi lapho uyozama ukuzenza wena uqobo okunguyele kuphela nakho konke lokho kwakungesiyo umcabango kaMose wayenza kuphela lokho uNkulunkulu ayemisele ukuba kwenza bonke babengadingeka ukuba babe ngoMose manje babedingeka kuphela ukuba balandele lokho akushilo wonke umuntu wayengadingekile ukuba dale futhi yenze izimangaliso lezinto ileyo inkathazo kwabantu namhlanje inelekazi langibuza ngiza ngenza ngumgwaqo kolunye usuku ngivela enhla lapha lathi uFlorence Shakarien udadewabo ka-40 deMose nodadewethu Williams nabo behlezi emotweni lathi Futhi prenem ngizile ukudla futhi noma kunjalo ngekwazi ukukhipha odevel Ngathi awuzalelanga ukwenza kunjalo umsebenzi wakho ukuzile ukudla umoya ngcwele usebenza komunye umuntu phandle lapho kwenzela lokho uyazi indawo ukuba besinesikhathi besingafundisa lezo zinto ebihlanganele imide ukuthi kanjani ukuthi umuntu oyedwa uthweswe umthwalo njengalena ngene ethize njengalapha wazi futhi akusikho kwakho ukuba wazi kuyo okwenzayo uthobela nje ubizo lwakho futhi njalo luhambise emqeni nomphalo ubone ukuthi lulungile noma cha
now we find out both this was Moses
Manje sithola ukuthi kokubili lona kwakunguMose owagxekwa futhi wagxekwa yile qembu kodwa uNkulunkulu wathi kuMose zahlukanise kuye ngoba ngizomgwinya emhlabathini futhi wakwenza manje niyabo ufanele wazi uhoro phile kulo futhi manje hlulele isimilo sakho ngalokho ababe yikho
are in the days of Christ what ashina when they had the
Noma izinsukwini zikaKristu ngifuna ukunibuza manje lapho babe namakholeji ezenkolo amahle kuna wonke abafundisi abahle kuna bonke abafunde ngokuphakeme kunakho konke amasiko angcwele aphakeme kakhulu kunawo wonke nakho konke lokuthina abake baba nakho futhi ngekathi uJesu efike enkundleni empeleni waye yihlubuka kubona
But you see, God
is the one who 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 is the one who
is the And was a member of
the Sanhedrin. Lesuku futhi wawuyilunga lelinye ibandla lihle lomkhandi wase Sanhedrin umele usemuhle lokuthi ngathi owawuyonithathela luphi uhlangothi isimilo sakho manje esasiyokubeka kulo nacabanga kukuwe Kagochi lupi ngabe simile sakho sakho manje oyizo uyozi khomba kuphi ezinsukini zika Jesu lapho umeli usiwakhethe oh lezo zinto zingumphetho uthi nokho nako kubuya uJesu ethi umbhalo wathi ngangizokwenza lokhu futhi wakwenza umbhalo wathi ngangizokwenza lokhu futhi ngizalwe yintombi umbhalo wathi ngangizokwenza lokhu futhi wakwenza wathi belani umbhalo futhi nibone lapho ngehluleke khona kodwa wathi ningamnaki lokho uphambe nemntondweni wakhe niyabo yisiphi isimilo sini samanje naso na uyobeka kuphi emuva lapho ngalezo zinsuku lapho uJesu wayesemhlabeni ngenkathi amadlela amakhulu nosayensi bezenkolo bonke wayemelene naye nabo bonke abefundisi nosayensi bezenkolo balolo suku wayemelene naye bonke abefundisi bebhayibheli bemelene naye na melene nani na kukumelene nezwi elingunqaba ejuqulika nkulunkulu lalowo nyaka lifezeka likhonjiwe nkulunkulu yena uqobe khonjiwe igama layo liyakubiza kumluleko inkosi yokujula nkulunkulu namandla uyise kule phakathi intombi yokhulele futhi izale le ndodana umbuso uyoba phezu kwamahlombe ayo niyabo okombuso wakhe akukho ukuphela ubani lo muntu na ingane uNkulunkulu bese kuthi ke uNkulunkulu eba indoda
could you imagine Jehovah crying like a baby
bungacabanga uJehova ekhala njengengane na bungacabanga uJehova ezalele encolobaneni na bungacabanga uJehova edlala njengomfana na
could you imagine
bungacabanga ibandle lazisho ubuthili khoza yena limbethela na manje yilophi uhlangothi obuyo khonjwa kulo na Lokho iqiniso du yizwe elingunqaba juku elaligusha lona qobo noma ngabe wawuyothatha izivumokolo sakho na isimilo sakho samanje ubuyaba kuphi na manje yilapho ngo obuyoba khona ngoba ngabe yikuphi lapho ukhona ngo manje lokho yilokho obuyoba kuke muva lapho khona kanye nje ngokucacile
oh ma when his messiah sign
oh hey ngenkathi sibonakalisa sakhe sobumesiya manje phikisani sibonakalisa sakhe sobumesiya sakhombisa isimilo sakhe ngokuba kwakunguNkulunkulu kumuntu izwi yabona ukuthi ngiqonde ukuthi na sahlulela imicabango futhi sabatshela zonke lezi zinto izwi lamthola ke phakathi ngenkathi izwi liqala ukubaneka wasithola wayengomunye waleyo micabango kaNkulunkulu owabonakaliswa niyabo kodwa lapho abe malapho ezingutshene ezili zibufundisi nazo zonke izinhlobo zesithunzi nazo zonke izinhlobo zokuphendulela izwi liye ezintweni ezahlukene futhi kulenza lingabi nabuqotho kulo nje babengabebandla babeyilowo wazisho ukuthi banokukhanya futhi kukhanya kwathuntubeza lokho kukhanya babenakho njengoba uzama ukubamba ilambe libanikayo elangeni ugive ilanga yabo ungani ilambe libanikayo libeke lakhipha ilanga ungani kungeke okunye ukukhanya na akukho kukhanya okungakhipha ilanga
It's the word of God.
Ngadina, yizwi likaNkulunkulu elibonakaliswe. uNkulunkulu wathi makuba khona ukukhanya futhi lokho ngukukhanya kukaNkulunkulu. Yizwi likaNkulunkulu libonakaliswe.
Here he come. No creed denomination. No
Nage fika buka sibumakhole ihlelo akukho phapa umpriest noma ngabe kuyini noma udokotela wezobuNkulunkulu akukho hlangana akukho sizo akukho lutho liyoke lukhipha kubonakaliswa kokukhanya kukaNkulunkulu uma izini khulunye futhi likhanye uzokwenza lokho elathi liyokwenza akukho sibumakhole singama ngakulo akukho lutho lungama ngakulo kodwa ukukhanya qobo lwakho nalabo abazohamba phakathi kuko lokho kuJesu Kristu evusiwe kwabafileyo lapha izibonakalisa phakathi kwethu futhi zihamba kuye akukho lutho olungakuvimba amazwi lomhlaba uJesu wathi kodlula kepha lingeke kuphelani bonke abafundisi beBhayibheli nokunye nokunye lokho ukubonelelozwi liqinisekisiwe izibonakalisa sakhe sobuMesiya nisa lezo zinebe ezingane ukuthi wayengubani abanye ababe naleyo micabango emqondweni kaNkulunkulu njengoPetru noNathanieli nabo bonke labo ababe sekucabangeni kukaNkulunkulu ukuthi labo nje lokho kukhanya kwabaneka bakuqonda babengadingeki ukuba babadonsele yachare bababizele phezulu futhi babanyeke ukuthi babatshela ukuthi uzobenzela yenye into ethize uma bayokwenza futhi uyobanika impilo engcono ukuthi ubone uma ubungakhuluma nomphakathi bathi ngomsebenzi ubabeke endaweni yokuhlala ngcono babengenandaba babedingeka balo kuba babambe indawo yabo kodwa kukho lutho luzosihlukanisa kusho ipepeli othembeni likankulunkulu olukukristu
Persecution, perils, death itself can't separate us.
Ukuhlutshwa ubunzima, ukufa uqobo lwakho, ngeke kusehlukanise. Ngoba sonke sasikhona, sasilokhu sikhona emicabangweni yakhe. Kulungile, siyaqhubeka.
Would your present state identify you with
Ngabe isimo sakho samanje besiyokukhomba labafarisi balolosukunya. Ngabe isimo sakho samanje manje uma uthi qhamo besingeke sangikhomba labo kwafarisi ngaleso sikhathi, kodwa ke kuthiwani ngemanje na? AmaHeberu ishimatati zishiya kandombili yathi ungweyisela namuhle naphakade manje simo sini isimelo sakho samanje sikukhomba kuso manje na ngangingeyikuzihlanganisa nalutho nalabo abafarinzi qabo mnumzane manje leyo yigama nje kuwe kodwa kuthiwani ngomumo okuwo lapho umbona namhlanje ebandleni lakhe njengoba nje wayenjalo ngaleso sikhathi manje ubuya bakuphi na umlando uyaziphinda wona uqobo
Pharisees of that day stood against him because of
Wafarisi balelosuku bamelana naye ngenxa yobandlululo futhi lokho yile ndaba namhlanje izo lamahlelo limelene nempiniso lezi ngoba liyabandlulula Mina ngikuthusana ngoKristu wamakatolika kungokuthala wathi kimi uzama ukufundisa iBhayibheli wathi lokho ekukholelwa kuko wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe ngathi uNkulunkulu usezweni lakhe wathi lokho kwakunjalo bonke labo bantu bakukala babengamakatolika ngathi uPetru uJakobe noJohane bonke babengamakatolika ngathi uma babeyilo futhi wathi ngathi wena utobangani ngebandla namhlanje na wathi lingcwele kakhulu kunalokho elaliyikho ngaleso sikhathi wathi lenze izinto enanizenza ngaleso sikhathi Niyabo izimilo sikhombisa lokho okuyikho kanye.
Pharisees of that day for prejudice.
Bafarisi balalosuku ngenxa badlululo. Khumbulani kwakungu badlululo. Empeleni balibonile. Nikodemu omunye wabapriesti babo wakuveza futhi wathi, "Rabbi, siyazi ukuthi kufundiswa vele kuNkulunkulu. Akukho umuntu angenza lokho okwenzayo uma uNkulunkulu engenaye." Niyabo kodwa ngenxa yobadlululo ngoba akalijoinanga iqembu labo. Ukuba befika athi manje nina abafarisi nina phutha ngingumsathuzi noma nina abasathuzi nina phutha ngingumfarisi umfarisi bekathi uyabo ngikutshelile ukuthi sesiqinisile kodwa kazake eze kunoma yimuphi wabo kepha wema phakathi kwabo ukube umlandelile ukubona izimangaliso zakhe khona ke bese kuthi ke futhi uthi ngingajani ukubona izimangaliso zakhe uthi wena wamlandela ukubona izimangaliso zakhe bese kuthi ke lapho efika kule ndawo wathi umile ukuveza izimangaliso zakhe kanjalo futhi waqala ukubafundisa futhi abafundisi abantu amashumi ayisikhombisa bagcotshwa nguKristu bavuka futhi bahamba basuka kuye ngoba washo into ethize esenze ebingehambisani nayo noma zonke isicuka sikwazanga ukuhamba naye bakwazanga ukuqonda ukuthi lowo muntu engumuntu nokho azenze uNkulunkulu ehle ivele ezulwini indodana yomuntu uyenyukela phezulu lapho ivela khona wayenguNkulunkulu phela wayenguye bathi wo thina lokho kunzima kakhulu ngeke sihambisane nalokho ubuye konje kuphi ngaleso sikhathi manje nesimilo sakho esibunjwe kuwe na ukuthile okubumbe isimilo sakho uhlobo luthile lesimilo ubuye uzithola ndawo lapha yini oyayenza na yini esimweni sakho samanje yini wawuyaba kuphi ngaleso sikhathi niyabo uthisha bonke bemelene naye nako konke nezimangaliso zakhe zamkhomba futhi lapho abangamashumi esikhombisa besukuma nabelusi kanye nabefundisi futhi basukuma basebethi asikwazi ukukuqonda lokho ngabe wawuyohamba njengalelo bandla na noma ngabe wawuyofana nalabo bafundi ngikhathala ukuthi bathini niyabo ulapho lo Jesu waphenduka wase banikeza ivivinyo wathi nonke lifuna ukuhamba nani na Nebo bamba bokhibe ngani lo muntu uyizimzimbe bathi sifanele sidle inyama yakhe nekazi ahamba ibani awu befundisi bathi awu sizohlala sikashale sithi sibone ukuthi konke kumayelana nani futhi bathi manje lapho libone indoda nomuntu izigomba yena uqobo njengonkulunkulu manje yabo lapho libone indoda nomuntu iphakisela phezulu ezulwini usuka lapho ivela khona oh bathi lokhu kukhulu kakhulu kithi futhi basuka bahamba Kona ke waphendukela kubafundi wathi nifuna kuhamba nani na? Kodwa wathi inkosi singaya kubani na? Singayapi na? Siyazi ukuthi wena futhi wena wedwa namazi okuphila. futhi lokho yinto efanele namhlanje yena hayi inhlangano yakho hayi iqembu lakho uKristu futhi yena yedwa unezwi lokuphila ikuphi lapho uzikhomba khona ngenye inkohliso engamanga yento ethile umuntu eyenzile noma kuzuze ngempumelelo kukaNkulunkulu na njengoba ngikhulumile ngesonto elidlule ngokubala ngokuhlehla lokho uNkulunkulu akwazile ukukuzuza ngempumelelo kungenisa ebandla lakho ngiyakeni usomkhumbi mkhathi manje yabo noma ubuya yoya kuphi noma ungakubona kukhonjwa kwakho manje na kaphelani ngothandwayo umfundisi olothando ngifuna ukukhuluma nani bafo abasebasha umzuzu nje uzikhomba kuphi indenekazi eliselincane wena esikoleni na ungakuhlukanisa kusanhlamvu ungakhombi konke lokhu futhi ungothisha wesayensi nakho konke kodwa uyazi ukuthini ngeke bakunika ukuphila ukuphila kuze kuphela ngokristu ukumazi hhayi ukwazi izwi lakhe hhayi ukwazi ibandla lakhe hhayi ukwazi okwakhe lokhu ukwazi yena lokho kuphela okungakunika ukuphila futhi manje lapho lokhu kufika phambi kwenjejana yesimoteli into ethize njengomfana wakho wesimoteli upentekostali u-Elvis Presley watshengisa ngobuzukulo bakhe ngenxa yezimoto zakacadillac nezigidi zamadola amarekhodi egolide nokunye nokunye yilokho ize likufunayo bafuna ipentekosti elingavumela abantu namuhla abesifazane bafuna ipentekosti elizovumela zobavumela bakhulu izinele zabo futhi bagqoke izigidi noma benze noma yini abafuna ukuyenza futhi nje bagcine ubufakazi babo bokuba ipentekoste bona bafuna lokho ngokufanayo nje yabo qhabo bangingeke ngayo kulesi sigajana qhabo bane leyo ifashile dala yabo bafuna lokho kuyimvelo nje futhi abanye bendoda uhola ngabesifazane ubanika khona kodwa uNkulunkulu namandla kulawo manje omunye umuntu ufanele asabalalise ukukhanya futhi sinendoda namuhla engesabi ukukusabalalisa futhi makube noma yini okukufunayo ukhonjwe kuphi na yiliphi qembu onalo na yabo umi kuphi na kaphelani lo mfose musha wazikhomba yena uqobo nebandla lakhe intengo yayinkulu kakhulu ngakho uma ukhumbula ukukhonja kwakhe kokugcina lapho sikhomba lo mbuso osemusha wayenethuba lokuza alandele ujesu waqhubeka futhi wathatha ibandla lakhe futhi waqhubeka wayengumfana omuhle wathi wayegcine imiyalo futhi wenza zonke lezi zinto futhi wayazi kahle nje njengabo bonke abanye babo ngakho wayengavele athathe lowo mqondo wenqaba ukulandela ujesu futhi ukukhonjwa kwakhe kokugcina simthole esesogweni wayekhalela ulazaro ukuba eze futhi amlethele amanzi
Or your identification could you be identified with
Noma ukukhonja kwakho ngabe ubungakhonje neqembu uJuda wayegulo na waqala kuhamba noJesu waqala kahle njengoba amaPentecostali enze eminyakeni edlule kodwa yona kanye into abaphuma kuyo inhlangano mama nobaba benu leli qembu eliselisha liphenduke lento emuva futhi labenza baba munye njengalapho bephuma khona yabo unaluphi uhlobo leqembu na Lathi kabele lathi lo nyaka webandla laseLaodikeya uJuda neyazi wathwala wabona amathuba okuthola into endile enkulu ngalokho ayenako wayekhonje noJesu yakhocabanga ngalokho wayethwala isikhwama futhi wayengenza imali engeziwe ngokuthengisa ngayo ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva lokho kanye kwenziwe ngunyaka webandla laseLaodikeya iBhayibheli lisho njalo ucebile futhi uthinta ndile futhi nginenqwaba yezimpahla futhi kangisele lutho kanti kawazi ukuthi ngolusi ukutatshukele uphuphuthekile ohambaze futhi kawazi leyo yipentekostali unyaka webandla ugcina hhayi uluther hhayi uwesley kepha amapentekostali lowo ngunyaka webandla ukhonje kuphi manje na kudinga ipentekostali nebo likhonje kuphi na ngokumbeka ngaphandle impela ngoba bacebile banesidingo o wena uthi icebile lani wawuvamise ukuma phandle lapho futhi konke amadola abathathu ngeviki ngomkhuku omncane koneni hayi njengoba ngizama ukukhomba lokho kodwa uma kuthatha lokho kushumayela amazwi akugcwele thatha lokho impela manje sikhokhe amadola izigidi ezingamashumi amahlanu ngamakholeji ezikolo namaqembu nezinto ezinkulu kakhulu futhi ngezinye izindawo zifaka izigidigidi nezigidi zamadola ezakhiwene ezinkulu kakhulu ukwenza indlela nokushumayela ukuthi uJesu uza majizane futhi izijike zenkolo engizaziyo ensimini zingenazi kutajile ezinyaweni zazo. Amen. Zezomnikele ezinye izijuke zezenkolo futhi omunye umfowethu omdala ngelani ukuthi ezinyaweni ngaphandle kwempeya namasandale. Lokho kuphela yenakho wawaguqula futhi wawabeka phezulu lapho enzela umnikelo wesinye izijuke zenkolo. Wo he, ukhonjwe kuphi na? Maphendekostyana, ngeke ngihlale isikhathi eside kakhulu lapho, kepha niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini. Oh he, nithengisile, sithengise ngani na? Sithengise ngobuzibulo bethu ngokuthanda kwabantu. Sasifuna kuba njengama-Methodist, nanifuna kuba njengama-Baptist, nama-Presbyterian. Lolo uhlobo lwezakhiwo eninalo. Imise ekolishi lezenkolo futhi njengesifukamelisi futhi nithembuselise abashumayeli abathize bazonivumela ukuba nenze noma yini enifunayo futhi nisalokhu nizibiza ngePentecoste. Lawo ngamanga kunjalo.
Remember,
kubulani. Kubulani lokho kwakuyinto kanye eyaphendula uJuda kuba abe ngothandwa ngabantu phakathi kwabo bonke abanye abefundisi. Wamthengisa ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva. Yena yini emenza waphenduka nayo empeleni? Wangabaza ubuzisho kukaKristu ngokuba yizwi. Wayengambona lowo muntu edla kanye naye, edoba kanye naye phandle lapho nakho konke okunye. Kuthi yena eyizwi akakwazanga ukukholwa. Wayengekholwa ukuthi wayenguNkulunkulu kodwa wayenguye. Isimilo sikaJuda sambangela ukuba yenze lokhu. Ngabe isimilo sakho senze okufanayo na? Khumbule uJuda wayekholwa kakhulu. Ngaye Afrika futhi bathi, ngani u-Elvis Presley sinamaculo akhe konke lapho uyacula. UPatrick Boone nabo bebengafanele bavunyelwe ukukhuluma igama amanyala nomngcola kungukuzenzisa. Nobize igama likaKristu makazehlukanise yena oqobo lesona. Niyabo? Kodwa nakho lapho ukhona, niyabona lapho esesifinyelele khona na? Isona sikhonisa kakhulu, singena ngobuqili kakhulu. Uze ungazi ukuthi silapho kuze kuba sesiqedile ukubuzongolozela. Kuso ndiyabo bese kuthi ke sikuthole uphakathi ekulawuleni kwaso ndiyabo ukukhonja komntwana kukaJuda kwaba kuphi na futhi mfo wethu ngoba ibandla oya kulo likhulu kunalelo elilandelayo kaphesheya kwaneni lokho bashumayele qiniso futhi awulishumayele uyabona ukuthi lokho kubuyisa kuphi na lokho yilowo moya kaJuda futhi uyakwazi ukukhonja kwakhe kokugcina na wayelenga emthini womthombe noma ngabe uyazijola ukukhonje nabafundi bangempela bakaKristu na. Manje ke sizovala ngokuqinisekile impela manje sineqiniso kuye nasezwini lakhe ebusweni bakho konke ukuxekwa. Ungazikhomba uqobo noPetru ngosuku lwePentecoste na? Labo bonke bakubona bathi kungani lesi sikatshele sabantu abahlanyayo bonke badekiwe. UPetru wasukuma wayesethi wena ntoda yaseJerusalema lewo wakhile eJudiya makwazeke lokhu kini futhi ulalele bazwami laba ngabadekiwe njengoba ngicabanga lokhu kuyihora lesithathu njelo suku kodwa lokhu yilokho ubhalo wakhuluma ngakho ngumprofethi uJoweli wawuyini na? Izwi likaNkulunkulu lalibonakaliswa wathi phendukani noke futhi nibhabhathize egameni likaJesu Khristu kukukuthathelela kwezono zenu futhi niyakwamukelisa isiphiwo sikaMoya Ngcwele isithembiso ngeseli nesabantwana benu nalaba okude amakaki na ngisho abaningi iNkosi uNkulunkulu wethu uyakubabiza. Ayikaze ibabize bonke niyazi kodwa labo ababiziweyo bayazi ukuthi bafanele benzeni. Kulungile. Kulungile. Noma noPawulu noma ngekathi wawule uPawulu ngekathi uDema othandwa ngabantu wamshiya ngenxa yezinto ezezwe umsizi wakhe. Kuba wawubone bonke abantu behleka uPawulu uzoPawulu ethi yethe ibhantshi indoda enenkonzo enjengaleyo ayenayo futhi yayinebhantshi elilodwa. Kani uDema wacabanga wayefanele ukuba abe nesikole seBhayibheli esikhulu kakhulu nakho konke lokhu kuhlelwe ndawo zonke nakwezinye izinhlangano ezinkulu kakhulu. Kani ubengaphulukisa abakhulayo wemprofethi kani befanele abe nazo zonke izinhlobo zemali izigidi zendlalifa futhi lapha indoda yayinebhantshi lodwa wathi kuya ngokubanda ezansi lapha mtshele angilethele ibhantshi lami ezansi lapho efika. UDema ebone lokhu wahamba nezwe washiya umfowabo omncane mpofu kuba akulwe yedwa ubungalinga ume futhi ubole uJesu ngaphandle lapho egodole ukumboleswele futhi uhambe usuke kuyena.
Remember Saint Martin?
Yamkumbula matina ngwele na iningileni bafowethu niyamkumbula imibhalo kaMartino Ngwele wayese Thoze France uthi wayengesiyo umKristu umama wakhe wayengumKristu wayengumzala kaka Irenaeus futhi konyake lokho kwakuyiminyaka eminingane kamakhulu emva kokufa kwabapostoli ngenkathi babesalokhu bezama ukugcina izwi lindawonye futhi ibandla likatolika lalisusa konke ngezimfundisoze futhi babengeke bakumela futhi batshila ngcwele dule zangweni lapho intambama ebondayo futhi nakho kwakunelisinxibo esidala esihluphekayo lapho sikotelele kufa angekho wayengasinika ibhantshi batshila ngcwele wakhumula ibhantshi lakhe uqobo walisika laba kuhafu wasesoka nibe ngalo waseqhubeka bamhleka yeka isosha eliyi siphukuphuku kanje liphula ngisho imithetho yombutho wethu lenza konke lokhu into leli bhantshi elinguhafu izisoke ngalo ngenxa yalowo malale ebhayibhini ngaloko busuku lapho eselele empedeni wakhe waphaphanyiswa ngumsindo futhi lapho ebheka phezulu nakho kuma uJesu esonge ngalezi sihlobo sebhantshi wazi ukuthi lokho ayekwenze kulesi sinxibi wayekwenze kuKristu lokho kwakungukuphenduka kwakhe ungama futhi ubole ivangeli lihlubeka namhlanje na noma ngabe ungahamba lesiphuko sithandwa ngabantu njengoba kwenza uDema na ngabe uzomanga kuye uphile noma ufe na njengoba kwenza uPetro ngilungele kuye etilongweni noma ngabe ikuphi nawe yebo Umuntu abadleni ukuthi ngabe abesifazane bafanele bagone izinele zabo noma yini bafanele bayenze njengoba benza kwabasekhorinde yilubu hlangothi oluthathayo khona ke na yini isimo sakho samanje esikwenzayo ngaleso sikhathi na cabanga ngakho dadewethu lapho uPaul wathi ngimvumela wasefazane ukuba afundise noma abe nayi libi kunye kepha ukuba thobeke baphala futhi bamtshela bathi awu ibandla ngapha umoya ongcwele usitshelile wathi ini Uphumile yizwi likaNkulunkulu kini na futhi leza kimi ngedwa uma noma yimuphi umuntu ezicabanga ukuthi ungumprofeti bakaqonde ukuthi lokho ngikushoyo kungumyalo kaNkulunkulu wathi kwabaseGalatiya bokuqala sishiya dalobile uma ingelosi ivele ezulwini futhi isho noma yini enye into mayibe ngeqalekisiweyo yiluphi uhlangothi ongaluthatha kulolo daba ukuba kwakusebandleni lakho na ye tshele isimo sakho samanje manje ngizama nje ukubuza ukuthi ukuphi wo mfowethu masiphuthume uPaul wathi sikudlele sikulo ngiyakhumbula wena uthi kodwa mfowethu ngingumuntu wesifunda ngikhathala ukuthi ngubale ngikubuza ukuthi kuyini kuba kwakho kwamanje isimilo sakho samanje yini sikwenzelani na ubuyo khonjwa kuphi na Paul ukubula wehle vele emfundweni enkulu ngaphansi kaGamaliel uGamaliel wayengothisha wakhe omkhulu futhi wayeyinto ethize kulo bekuyo ba umuntu omkhulu kodwa wehla ukuze abone ukuthi izwi likaNkulunkulu lingakhula njalo njalo futhi wanikela ngempilo yakhe ngenxa yakho Mose uvele sihlale sobukhozi ukuba abe kuFaro ukuba athwale izwi likaNkulunkulu ehlale uJesu wehle vele ezulwini kuba akunike kuphila yisiphi isiqhuko zikhomba kuso na wo ukwenza indlela ukuba azibonakalise yena uqobo njengokukhanya okubalikayo bengakwenzelani lokho na manje kunjalo hlala kungakazi nje umzuzu kade nje imizuzu yembalwa kade uma ufuna ukukhulekelwa ngiyazi ukuthi nginibamba isikhathi eside sekuyimizuzu engabashumi amabili ngqo manje kushaye elesihlanu sizobe sesihambile ngelesihlanu Ngosithanda lalelani yisiphi isiqhubo oyokhonjwa naso na ngifuna ukukubuza ukuthi uThesu uzela ukuba akwazi ukukhanyisa ukukhanya ukukhanya ukubanikayo ukuthatha isithombe yabo ukuze akwazi ukubonakaliswa noma angabonakala kuwe laba isithombe zakho sithathwa siyobukeka njengesakhe uma abantu bekubheka babona izwi likaNkulunkulu liphila futhi lokho kuzilayo kuletha leyo kamera lekazi lakhe elingcwelisayo ukusondeza izwi ethu zani nawe ngenxa yalokho wathi uJohane ishumi nambili imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza futhi uma umuntu ethanda ukungilandela makadele isivumo kolo sakhe azidele adele yizo thabathi isiphambano sakhe angilandele noma ngaba utholwa ukhonjwe kweminye yemibhalo lapho lapho abangazange bahlale na Ukhonje lobani empeleni na ikamera isibanikile ukhonjwe ndawo ndawo Ngicela lapho kulantambaba sonke manje lalelano uyakhonje ndawo ndawo ikamera isivele ibanikile yazi ukuthi ungubani ithathe izithombe zakho ndawo ndawo manje ume kuphi na uyijudge
God help us.
Nkulunkulu sisize ukuba sikhonje kakhulu kuye ukuthi sizobonisa ukuphila kwakhe kokwethu. Lalelani umkhandi wegolide wayevame ukuthatha futhi yashaya igolide futhi wayelokhu elishaya futhi elishaya futhi yaliphendule futhi elishaye kuze kube usebonisa ithembe sakhe kulo. Kodwa ke kwakuyigolide lihlanzekile wonke amanyela ayeshaywe aphuma. Ungathi umoya ongcwele namhlanje futhi kulo mhlangano emahoreni azayo kwangathi angathatha lelizwi futhi alishayisise enhliziyweni yethu kuze kube konke kungabaza kwethu zonke izivumo khona nazo zonke izinto ezipha mbele nokunkulunkulu sekuhambile ukuze sikwazi lalelani manje ukuba thina ibandla singabonakalisa uvuko lwakhe. Lalelani le ndatshana bese nilungisa amakhadi yenu omkhuleko eCarlsbad, New Mexico. Inikile ngizwile ngalowo mgede omkhulu ezansi lapho nebo phansi ngaphansi komhlaba. Hamba wehle nje imayela entweni, hamba yothi nguyo yonke indlela phansi imayela ngaphansi komhlaba kunyama kakhulu, uze ubeke isandla sakho kanje awukwazi ukubona lutho nje kumnyama kakhulu. Futhi indlela mncane wehlela phansi ngesinye isikhathi, futhi umfanyana wayehamba nomholi, futhi umholi wawelela ngaphesheya khona manjalo, futhi wavele nje wacisha isibane. Ntombazanyana iqala ukukhala kakhulu yayesapha.
That's about like
the lobogaza mncane manje uzomela uthathe ukuma kwakho ubonakala kumnyama umkhandi wamabandla uzokuphonsa kuleyo nto noma uzodingeka ukuma bese uphuma ufanele ubonakalise similo sakho. Uzokwenzani ngese sikhathi na? Kuzokwenzekalani uma ungakwazi ukuthenga noma ukuthengisa nabo benokuhlangana kwebandla na? Manje wena uthi lapho lokho kwenzeka na kabo kabo ukubanika sekuvele kusithathile izithombe sakho-ke isimilo sakho sesivele sikutshelile usuvele kukho niyabo. Uyakwazi kwashiwo yibhayibheli mayelana nalokho bayafika bathi yebo Nkosi siyangena manje kodwa sekuleyithi kakhulu umnyango usuvaliwe niyabo. Kuzokwenzekalani kumlobokazi mncane na? Ngicabanga ngakho kule ndatshana. Yazi ngenkathi leyo ntombazanyana yayikhala kakhulu suma phansi naphezulu ekuhayizeni wathi ukuyisabisela kufa ngenkathi ibone okwenzekile futhi kulobo bumnyama baphakathi lobusuku yaqedwa konke khona lapho. Umfanyana wathi wamemeza ngezi lakhe lonke wathi ungesabi dadewethu mncane, silomuntu lapho ongakhangisa izibane. Ungesabi tete wethu mncane, silomuntu lapho ongakhanyisa kukhanya nabo ongenze izwi likaNkulunkulu lenze nje lokho elimele likwenze. Lowo muntu nguJesu Kristu. Isimilo sakho asibonakaliswe nesakhe. Asikhuleke.
Don't fear, little sister. We got a man here who can turn on.
Ungesabi tate wethu mncane, sinomuntu lapha ongakhanyisa ukukhanya. Noma ngabe ukuphi, noma ngabe yini obone indawo yakho kulentambama, ngizoshiya lokho kuwe. Isimilo sakho samanje sizokwenza uzibone ndawo ngasemqini. Ukuthi ngabe sihambe amahora namahora kukho. Siyini isimilo sakho samanje na? Manje asikhuleke futhi khulekani nani manje khubulani. Ngingahle ngingaphindi ngilibone futhi ngingahle ningaphindi ningibone size sibonane futhi kaphesheya lapho. Manje simbweni sakho samanje ngikajala ukuthi ungubani. Simbweni sakho samanje ngizibeka lapho nami. Sibonise ini isimilo sami kule ntambama na? Ngikhonjwa kuphi na?
Heavenly Father, search our hearts in this minute.
Baba sezulwini hlole izinhliziyo zethu kulo mzuzu kuthatha kuphela umzuzwane wesikhathi ushintsho mawuze ngithi umqondo kaKristu iBhayibheli lathi mawubekile umqondo wokuKristu lokho kushintsha isimilo sethu. Futhi kule ntshumayelo ekhishiwe uma ngifanele ngibize ngalokho kule ntambama nje indlela yami ethobekile yokukhombisa abantu lokho engikukholwayo ukuthi ubungathanda ukusazisa. Unkulunkulu mawube kimi umqondo wokuKristu futhi uma noma ngabe yikuphi lapho engehluleke khona ukuphumisela izwi lakho ngo-amen bese ke sikulandela khona ke Nkosi ngishintshe ngilungise ngenceki yakho ngifuna kuba yiyo Nkosi ngisize wena siza wonke umuntu ophakathi lapha Nkosi. Kuba nje ngibanikele kuwe uma kukhona labo lapha Nkosi owayesekucabangeni kwakho ngaphambi kokusekela kweze ngokuqinisekile lokhu kuyabavusa ngithemba ukuthi ngamunye wabo wayekhona. Futhi lapho baba sizokwazi uma ufika futhi incwadi enkulu ivuliwe sizoqondake. Njoma kukhona omunye oyo waphambuka waphuma endleleni yezinyawo ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi namhlanje uzobabuyisela emuva ubalethe babuyele kuleyo ndlela yezinyawo yokulunga nokuphila. Sisezandleni zakho Nkosi, yenza ngathi njengoba ubone kufanelekile. Nginikezela lezi zithambeli kuwe njengezindebe zomhlangano egameni likaJesu Kristu. Amen.
Now we haven't time for the altar call.
Manje asina sesikhathi sokubizela iAltare kodwa ngifuna iAltare libe senhlizweni yakho. Ukho nje kuphi esimweni sakho samanje na? Manje emva kokushumela kanjalo ngizocela umoya ongcwele uma uzokwenza ukuba ungisize umzuzu nje manje ngize ngikwazi ukuthola ugcobo ukuba ngikhulekela amagulayo. Lezi zinto engizishilo mazibe iqiniso uNkulunkulu okungukuthi ziqiniso. Manje uma wonke umuntu ezogcina isihlalo sakho ube nenhlonipho yokuzithoba ngempela umzuzwana nje ngiyacela ngakho ngiyabo futhi uxhumane naye nizentweni ethize ngqo lapha futhi into ethize ihamba ikuphonsela ngaphandle into enzima kakhulu. Bonakala sengathi uma lowo wesifazane oyedwa phezulu lapho esikare kwake kwenziwa ngesinye isikhathi uJesu akazange akuphindaphinde kodwa abantu basebelika abafanele bajabuliswe. Niyazi lokho yimvelo yethu nje. Nje besingaqoka kuhlala ekhaya futhi sibukele ithelevishini ukubungaza kuningi kulelokho kukhona ebandleni yabo. Lokho ngokuthi yabo lokho ngokubungaza yilokho esikufunayo sekungene ebandleni. UNkulunkulu akakubungazi uvele nje akulethele izwi lakhe yabo. Washo lokho kulowo wesifazane futhi babedingeka bakholwe yilelo zwi lesifebe ngakho kodwa umuzi wonke wawusulungele yabo babesemicabangeni kaNkulunkulu ngaphambi kokusekele kwezo. Manje kwangathi uNkulunkulu angakuphinda futhi kule ntambama ngumkhuleko wami othobekile ekunishiyeni kwangathi angashiya lokhu nani. Kuleka bangaki ngaphandle lapho angiboni umuntu lapho engimaziyo wonke ukulesi sixuku futhi angikhawumbe emhlasimbe amakhadi omkhuleko asezindaweni zonke kodwa wena ohlezi lapho kulayo noma unesidingo noma into ethize futhi uyazi ukuthi angazi lutho ngawo phakamisa izandla zakho nje ndawo zonke lapho ukhona yabo ngumuntu wonke nje.
May the Lord help us now. Just don't no one move. Don't please no one move. This is a great thing.
Kwangathi Nkosi kasisiza manje kulokhu manje akunganyakazi muntu ningakwenzi ngiyacela akunganyakazi muntu lena yinto enkulu. Manje asikho isidingo ngami ukuba ngisho ngizame ukukuchaza ayikho indlela yokukwenza. Manje iBhayibheli lathi okungukuthi liyizwi ukuthi ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu ngabe kunjalo na? Manje ngezinye izikhathi kukholwa akwaziwa kuwe ngikutholile futhi awukwazi. Uma uzama ukuziphoqelela entweni ethize uyakugeja uhamba ngaphezu kwakho kuthobeke kakhulu futhi kulula yabo. Futhi ngumphristi omkhulu enokuzelana nobuthakathaka bethu kodwa-ke uma umthintile uyokwenza njengoba enza ngaphambili ngabe kunjalo na? Manje qaphelani niyambona lona wesifazane ohlezi phansi lapha na angiwazi umphefumulo omncane uhlezi lapho nje kodwa ngendlela thize usekuxhumaneni noNkulunkulu. Isizathu ezingene ngibuka kulo manje ngibona wesifazane futhi unomuzi omncane wokuthi kukhona okuqhubekayo.
For her children who's not here.
Ukhulekela abantwana bakhe ongekho lapha kunjalo ngimazi. Ngikazi ngibone isifazane kodwa ubekhathazeke ngokujulile mayelana nabantwana abathile.
Do you believe me to be his servant?
Yangikhole ukuthi ngincebo yakhe na uyakukhole lokho ukuthi uJesu Kristu lapha umoya ongcwele. Oh niyabona uma singazi qhelisa endleleni. Yabo manje ukukhulukisa ngikwazi yabo noma ukuba ngikunike isifiso sakho ngikwazi yabo lokho kuzomela kufike ngokuNkulunkulu ngaphandle uma ezongitshela ukuba ngikutshele ukuthile. Manje kodwa uma engangembulela ukuthi iyini inkinga yalowo mntwana noma ngabe kuyini uzongikhola ukuthi ngincike yakhe na uzokholwa.
Now the whole audience, if you wish, the ladies.
Manje zogize jamele uma ufisa ninikazi lihlezi khona lapha ungasukuma na. Manje iBhayibheli lele lapha phambi kwami ngibaze isifazane ngikazi ngimbone manje lapha abuyele emuva ngigqoke isikari manje. Ngiyacela wonke umuntu agabe nenhlonipho yokuzithoba yabo uma ubone ukuthile yabo ngumoya uyahamba hamba uyangilahla futhi.
Yes, the lady has 3 children she's praying for.
Yebo, ininikazi linabantwana abathathu elibakhulekelayo futhi bonke bobathathu usibekele ithunzi ukusho ukuthi abasiwe amaKristu abasindisiwe kunjalo. omunye wabo yintombazane futhi unesilonde emlenzeni wakhe ngenhla phezulu kunjalo kunjalo na omunye into ethile kalungile ngamehlo abo omunye wabafana omunye unenkathazo yenhliziyo futhi ungohlulwa utshwala lelo yiqiniso ngabe lezo yisifiso sakho na ngabe yilokho kufuneka unkulunkulu na khona-ke cele egameni likajesu ukuba akunike okuyisifiso sakho udingadinga noma yini engena nandi nenekazi nje ngisasho lokho likuphazamisile lihlezi muva mgqo lapha lihlushwe isifo samathambo igama lalo ngunkosazana thomasin ngeke lazi yebo ngisihambi kuwe angikaze ngikubone empilweni yami kodwa uyilowo uyangikholwa ukuthi ngincebo yakhe enenekazi na uyakholwa ukuthi engikushilo kuyiqiniso futhi kuvele kunkulunkulu na ushushwa isifo samathambo lowo ngumyeni wakho ohlezi lapho ngakuwe uyagula naye unento ethize kalungile emithanjeni yakhe ibizwa ngokuthi ukuqina komthambo wegazi osuka enhlizweni kunjalo unento ethize kalungile ngezinyawo zakhe futhi kunjalo futhi khona-ke uzama ukuyeka ukuphuza ufuna ukukwenza ungohlula ubuzo kodwa uzama ukubuyeka ukuphuza uyangikholwa ukuthi ngincebo yakhe na uzongambukela njengenceko kankulunkulu na khona-ke ngiyakukhulula kulokho egameni likajesu kristu uyakhola mnumzana na nikela inhliziyo yakho kukristu bona befundisi mayelana nompaphathizo futhi into isiphelile kuwe kholwa nje uyakholwa na uma ungakholwa unokuthile okungalungile kohlangothi lwakho awunjalo sithando na uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke unkulunkulu uzokuphulukisa uhlezi lapho olandelayo unesifo sikashukela uyakholwa ukuthi unkulunkulu uzokuphulukisela isifo sikashukela futhi akusindise na inkathazo yenhliziyo uyakholwa ukuthi unkulunkulu uzophulukisa inkathazo yenhliziyo na kulungile mnumzane futhi inkathazo yenhliziyo olandelayo uyakholwa ukuthi unkulunkulu uzophulukisa inkathazo yenhliziyo olandelayo na kunjalo uyakholwa ukuthi uzokwenza lokho na ehe leli nelikazi likhulu elihlezi lapha imizuzu embalwa edlule ngenkathi bengisashumayela ngehla mayelana nokuzikhomba libheke ngqo ngokuqondile ngakimi uphulukiswe ngaleso sikhathi ubune nkathazo yezinso malokho kunjalo phakama ngezinyawo zakho nebo awu uthi uku bekungesiwo umuzwa oxakile ofika kuwe ngenkathi ngisho lokho mayelana nokuzikhomba na futhi ubenomuzwa oxakeke ngempela wangibheka ngqo yilapho kwenzeke khona yekhaya manje ususindile khona ngunkulunkulu nje yilokho kuphela niyabo yizwi liyabonakaliswa ubambe umoya wakho mnumzane uyakholwa ukuthi unkulunkulu angakuphilisa ngaleyo ngathaza enhliziyo okusindise na indoda enezinwele zimpunga umfombukeka kahle hlezi lapho uyakholwa ukuthi unkulunkulu uzokuphulukisa inkathazo yenhliziyo yakho na uyakholwa ingakho uhlezi lapho manje uyakholwa ukuthi ngingakutshela ukuthi yini engalungile ngomkakho ngosizo likankulunkulu na uyakholwa ukuthi unkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile ngaye na ngokushotelwa igazi isimo segazi kunjalo uyakholwa ukuthi unkulunkulu uzonisindisa nobabili manje na uyakholwa uyakwamukela na manje ninikazi elihlezi eceleni kwakhe niyakubona lokho okwehla lapho na lelo ninikazi linento ethize engalungile ngeqolo lalo uyakholwa ukuthi unkulunkulu uzophulukisa inkathazo yeqolo ninikazi futhi akusindise na indoda eseduze kwakho inesifo samathambo uyakholwa ukuthi unkulunkulu uzokuphulukisa ngesifo samathambo mnumzane na uyakwemukela na uyakwemukela na phakamise isandla sakho kulungile kuthiwani ngalelo nenekazi elincane lihlezi lapho lingibuka ngqo khona ngqo eduze kwakho na yebo likhulekela unina umama osesibhedlela elesifo esithelelanayo kunjalo wena uphakamise isandla sakho eceleni kwakhe ngqo udede wethu bekungesiyena umama ukumkhulekela leli nenekazi likhulekela unina esibhedlela futhi kodwa wena uyihle unomdlavuza futhi uyamkhulekela kunjalo niyabo nenekazi lilandelayo linenkathazo yamaphaphu uyakhola ukuthi unkulunkulu uzoyiphilisa inkathazo yamaphaphu na manje niyabo sekuvele nje kwangiphuthekisa nje cishe impela ukubona abantu abathi ababe ngabashumi amabili noma amashumi amathathu ngaphesha yalapho yini ukhonje kuphi na ngabo ukhonje kutheni ngiyikholwa ngikholwa kunkulunkulu noma ngikholwa ukuthi lona nguye ngabe u-identi noma wena ukhonjwa nalelozi uthi unkulunkulu wakethembisa lokho ujesu akwenza lesi sikhathi uphinde wakwenza namhlanje futhi ngiyakholwa ukuthi siphila ezinsukwini zasesodoma futhi nje ngaphambi kokubhutshiswa kwezwe futhi ujesu wethembisa ukuthi uyozibonakalisa yena uqobo futhi njengoba nje eza esodoma njengoba wayenza lapho futhi njengoba enza manje niniyakukholwa na Manje bakuthi labo abakulesi sigaba nemakhadi yomkhuleko isigaba esiphakathi nendawo sikumani nime kulesi sikhala esiphakathi nezihlalo kumani nime ngale ndlela ningaweli manje yabo imani ngo esikaleni esiphakathi nezihlalo yabo uhamba ngo manje lendani ngifuna lesi sixoku ngale yakulolu hlangothi nime ngale ndlela bukane jikani ngale ndlela ngifuna lesi sixoku ukuba sizingeze ngale ndlela buyelana emuva ngesikhala esiphakathi nezihlalo buyelana emuva ngaleyo ndlela Woza ngapha futhi nizijoyine nina uqobo ngapha manje nonke okulesi esinye sigaba nabakhathi mkuleko sibani kulesi sikhalo siphakathi lezihlalo ngalendlela kulungile phumelani lapha futhi nibuyele muva niye ngasemuva futhi nijoyinane ngemuva kwalaba
Now you're either going to see a complete
Manje ukhotho kuphi namhlanje nekhola noma ufanele ubungazwe noma uzokhola ngumuntu na Abanye babo ngesikhathi sepepeli ngisho lesithunzi sika Petro Ncwele umdobe wayengakwazi ukusela igama lakhe isithunzi salowo muntu lowo wabonisa isibonakalisi esifanayo osibone lapha namhlanje sedlula phezu kwabantu futhi baphulukiswa bangaka bazi ukuthi lokho kuyiqiniso na manje bazalane awushiywanga ngaphandle ke kathi lapha lapha njengalokho niyabo kuyokwenza lokho kufike futhi nje ume lapha Uma kukhona umelusi lapha okholelwa ekukhulekeleni abagulayo angifuni ukushiya nina abantu nikucabanga mina ngimi phezulu lapha njengomvangeli futhi enesiphiwo sokukwahlukanisa nokunye nokunye kunjengalokho nehora lesiprofethi esiphila kulo ukukwenza ucabanga ukuthi umelusi wakho akasiye nje kakhulu njengani noma ubani omunye uyingcebo kaKristu negunya elifanayo nginalo noma omunye umuntu analo igunya lethu nguJesu Kristu futhi ngizoba nabo behlele lapha futhi bakhuleke kange nami ngenkathi sisakhuleka manje wonke umeluso phakathi lapha kukholelwa ukuphiliseni kwaNkulunkulu futhi ufuna ukuma nathi lapha uzoza futhi wenze uthathe indawo yakho kange nami lapha ngenkathi ngisakhulekela abagulayo noma kubani kini belusi ofuna ukuza Nelikambi la belusi ya belusi ya machasayo Ngibabuzile lapho ngathi Kwenzi mehluko ukuthi melusi yini Ungowalipi ibandla Uma uyipresbyterian luthela noma umpristo katolika Woza lapho futhi ume kanye nathi Uma ukholo umlezo kaKristu Ukuthi uyakholelwa ukuphiliseni ngomka kunkulu Woza lapho futhi ubeke izandla zakho phezu kwabo Ngokuqinisekile ubungeke Ubungeke wehlukanise njengenceku kaKristu Ubungeke uzahluse ne ezidalweni ezingabantu Ungakhathaleki noma ngabe bangabedli yabefundisi yakho yako noma ngabo noma isifunde sakho sibufundise ungeke wazihlusa kubo uzokhola manje wamukelekile ukuza lapha futhi usize kange nami ukubeka izandla phezu kwalaba bantu abagulayo ukuthi bangahle baphulukiswe kulungile ngicabanga ukuthi imigqayithi yayilungele ukuqala ngifuna bangenise manje ukuba bame ezindaweni zabo ukuze bakwazi ukusiza ngabantu Manje ukuze singabi wonke umuntu uzoqonda manje lalelisisani phela niyeza na tenini amen ushoni futhi bukani ngizoninika manje angekwazi ukuthatha umuntu ngamunye ngime lapho futhi ngikhuleke kange nabo futhi ngibe nokwahlukanisa ngizothatha cishe abahlanu noma abayisithupha futhi beyongikhipha esakhiweni niyakwazi lokho uJesu wesifazane wamthinta futhi waphenduka futhi wamtshela ukuthi yayini inkathazo yakhe nakho konke ngakho futhi wathi amandla aphumile kimi amandla okuqina umuntu oyedwa futhi lowo wakunguNkulunkulu ebonakalise enyameni lesi yisiphiwo esincane ane nje yabo ukumbonakalisa isiphiwo esithenjisiwe sosuku Qaphelani mngane uPetro ngesinye isikhathi wabizele ekundleni lapho kwakuliwe isifazane uvilo gama lingudoka yonke enikukhumbulayo thenini amen futhi waya ngale waseguqa phansi futhi wakhuleka Emva lalelani manje nina bantu enisemqeni omkhuleko emva kokuba esekhulekile waya ngale wasebeka izandla kudoka futhi waphila ngabe kunjalo na Manje bazalane, ngifuna nina naleli bandla kuba nijoyinane nami. Bekani lapha kumi lapha cishe abantu abangamakhulu amahlanu noma mhlawumbe ngaphezulu. Bembe lapha kunentambama ukuba bakhulekelwe. Manje asikhuleke umkhuleko omkhulu ngobunye wethu bese kuthi ke lapho abantu bedlula lapho nibeke izandla zenu phezu kwabo nizibeke phezu kwalapho ngokukholwa lokho kuzokwenzeka ngizokholwa nginjalo mina ngenhliziyo yami yonke ngizokholwa
Our Heavenly Father,
Now the great march is going to start now.
Let them realize, Lord, that they're just passing under the cross.
They're passing under the cross. What a piece of wood you are sitting in the yellow one, and now what a tender.
May this great idea
of creation, that we need people to minister. Amen. If you don't Roy, was a lap of Machanda, for to do no color repair. If you didn't know, the Macanda here, the Cotemi, now won't go Munta Kuleg. Majelaba, go Mama, Obama, the Ventana Banga, the Ziganus Kulai, about to bear from Kabuza, Uba, Bekungu, Munga Funa Munta Tinsa of Gojo, Futisifuna, Loba Bugot. Manje, so does the Cotemis of Macade, Manje, is so great, a lapa, Pata Chico before you, Ukulaba Kulayo. Yes, Ube, you see, God, yes, Mangalisa, cool, Putting a Paulo Tino with the Bama, and doesn't among Abeni Pauli and Macabo, and a percent of Mashuma Sisha, Kalonumi, Alabo Band of Apulisi, Bapulugi, Sanga, Pango, Bangisho, Baza, Bafinella, and Apo Begona, Bebe Memeza, Kaku, Futi Bemeza, Futi Beniga Gunu to Monga, Pango, Baba, Finella, Lap.
Now we're going to pray for these handkerchiefs.
My Jesus, the Puriganamatu, was it Jesus? See, I was with him by Pelini, but he made a Paul and Gwele. I go about why young Paul. Kwa ngenxa yokuthi waye inceku yakho Nkosi waye inxusa lakho futhi siyazi ukuthi basho ukuthi ukugula nezifo kwahamba abantu abaningi abakwazanga ukuthamela umhlangano futhi bathumela iduku ukuba libamele Lungulu, mauti geluzi enkosi, waye nguyo wabuka phansi phezu kolwandle lobomvu futhi walethusa futhi uIsrayeli wakhubekele esithembisweni sabo Sipekona Nkosi, ukuthi lokhu kuzoba ngokufanayo kwangathi lamaduka bekwe phezu kwabagulayo aphulukise abagulayo ngenxa yombuso kaNkulunkulu egameni likaJesu ngiyakucela Amen. Manje ngifuna nje ukusho yizwi noma amabili kini ngenxa yokuthi ngiyanithakasela ngempela ngithakasela laba abafundisi abahle bonke ezansi ngomuqa bafake isikhathi sabo sokusiza nakho konke futhi. Mhlawumbe ungahle ukuba ucabangile bazalwane ukuthi ngenkathi ukuhlukanisa bekusaqhubeka nokunye nokunye phansi lapha bengingazi ukuthi ubukhuleka mayelana nani kodwa iNkosi Jesu yangikhumbuza ngakho ngiyazi lokho ungakhathazeki omama wakho uzoba kahle futhi wena ohlezi lapho naleso sifo sabantanka nenkathazo yabesifazane ngikwazile sonke lesi sikhathi uzodlula kukho ungakhathazeki yabo ungebuva kwethu ngokufanayo nje ngoba nje ubelapha ngaphambili futhi wazi konke ngakho niyabo manje usufika empela umkhuleko futhi uNkulunkulu ofanayo obengangigcoba ngaphambi kwenkonzo lapha wenza okufanayo niyabo futhi nje unguye izolo lamuhla laphakade niyamkholwa na akamangalisi na lokhu akusiyo into ethile na ya bangaka bazi leli culo libusisiwe igode libopha izinhliziyo zethu ethandelweni bukristu na ungasinika ukhiye kulelo thani ukuthi na ngifuna ukulicula angazi ukuthi kungani kodwa asilicule nje imani ngenhlonipho yokuzithoba ngempela ngaphambi kwakhe manje futhi nicule asilicule kanye kanye manje libusisiwe igode libophayo izinhliziyo zethu Tandweni lobu Christ Ukuhlanganyela komqondo sesihlobo Somdeni kufana nalelo laphezulu loko yisikhathi sidala lapho sesihlukana ingcenye asiphakamise izandla zethu kusinika ubuhlungu bangaphakathi kodwa sisayo lokho sihlangene enhlizweni nethemba lokuhlangana futhi alikuthandi lokho na size sibonane manje sonke kanyekanye size sibonane sonke kanyekanye manje size sibonane size sibonane size sibonane zinyawe Asikuthemisa makade yethu manje ngumkhuleko. Ngicela umelusi lapha mfowethu uma izoza nyuke futhi uma ukhona noma yini ufuna kuyisho mfowethu noma ngabe yini ufuna kuyisho noma ukhulule izithameli ngize nginibone futhi uNkulunkulu abenani ningikhulekele ngiyamthanda. Amen.